Thank you, Brother William.
Ziko Moinu, Mbale Williams. Moni Mbale Salano ndi mkazi wake ndi nthumwi zonse pano pa phwando ili usiku uno. Ndithudi ndi chamwayi kwambiri kukhala pano. Ine ndakhala ndikuyembekezera ola lino chiyambireni pamene ife tinayamba njira iyi. Ndipo ine ndikufuna ndimuthokoze Dona uja, ine ndikulephera kuganizira dzina lake. Bile wangondiuza kumene ine, amene anandipatsa ine bokosi la maswiti a Christmas. Ndipo wawabweretsa kumene iwo ku Galimoto mphindi pang'ono zapitazo. Mlongoyo ine ndikulephera kuganizira dzina lake, iye ndi wochokera kuno ku California. Imeneyo inali mphatso yanga yoyamba ya Christmas. Chotero ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha izo. Tsopano usiku uno ndi tsopano ku Tucson ndi maminiti 10 past 9, koma ine ndikuganiza ndi maminiti 10 chabe past 8 kuno. Chotero ife, ine ndimakhala ndi chisoni ndi anthu, ndine mlaliki wotalikitsa. Chotero ine ndikuyembekeza Zikomo inu. Otere, anthu ena abwino kuno, ine ndikukuthokozani inu. Koma ndine ine ndangotsala pang'ono kufika posa tanso kulalikira usiku uno. Ine ndakhala ndikuyenda ulendo wautali kuchokera ku Shreveport ndikudutsa dzikoli kubwera njira iyi usiku ndi usiku. Ndipo iwe umakhala ndi pang'ono kudzigunyuza pang'ono, inu mukudziwa ndi chimfine, ndipo kummero kwako kumasasa. Ine ndinayambira ku Shreveport. Tsitsi langa linathothoka pamene ine ndinali zaka pang'ono zapitazo. Ndipo ine ndinali ndikachidutswa kakang'ono kamene ine ndimavala pamene ine ndikulalikira ku dziko la kumpoto, kupewa kuti ndisagwidwe ndi chimfine. Ine nditapita ku Shreveport ndipo ndinakakayiwala iko, ndipo ine ndili ndi chimfine kwenikweni. Mphepo zimenezo zikamabwera modutsa monga choncho, iwe sumadziwa basi kwenikweni. Iko kanachotsedwapo mwangozi, ndipo khungulo likadali lofewa, ndipo ndithukuta pang'ono, ndipo izo zafika kummero, ndachita kutseka misonkhano yambiri. Chotero ine ndangosasa mawu pang'ono usiku uno. Ife tikufuna kunena kuti ife tinali ndi nthawi yopambana kudutsa kuno komabe mmisonkhano. Usiku wathawu ife tinali ndi nthawi yopambana mu ndi abale uko chapitala chinacho. Ndipo chotero tinali ndi gulu lalikulu kumeneko, ndipo kabweredwe kopambana anthu aulemu ndi abwino. Chotero izo zimandipangitsa ine kumverera bwino kwenikweni kukhala gawo la Full Gospel Businessman. Izo zakhala. Ine ndili ndi uthenga, ine ndikumverera wochokera kwa Mulungu. Iwo ndi wosamvetsetseka pang'ono kwa anthu ena, ndipo ine sindingadziletse kukhala chinanso. Ine ndikungoyenera kukhala chimene ine ndili. Ndipo ife, ine sindikutanthauza kuti ndikhale wosiyana. Izo zangokhala kuti ine ndikukhala pa nthawi ya kusintha. Ndife bola ngati iwe ukumanga khoma limodzi lowongoka, izo zonse zimakhala zabwino. Amisiri akhoza kumatsatira chingwecho. Koma pamene iwe ukuyenera kuti ukhotese ngodya, ndi pamene nthawi. Ndipo ife sitikumanga khoma, ife tikumanga nyumba. Inu mwaona, chotero mokhota umu mukuyenera kubwera. Ngodyazo zinabwera mu mbado wa Martin Luther, John Wesley ndi mbado wa Pentecoste. Izo zili pano kenanso. Chotero ife zimakhala zovuta kuti ukhote ngodya. Koma ndine wothokoza kwambiri chifukwa kwa Mulungu, ngakhale mmene izo zakhala zilili zolimba, anthu ayankhira 100%. Chotero ndife oyamikira kwambiri zikomo aliyense wa inu. Ndipo tsopano ife tisanatsegule buku, tiyeni tiyankhule ndi mlembi ngati inu mungatero mphindi chabe pamene ife tikuyera mitsamitu yathu. Wokondedwa Mulungu, ife tili woyamikira kwa inu usiku uno chifukwa cha mwayi womudziwa Yesu Kristu, mpulumutsi wathu, mwana wanu, mukukhululukira kwa ulere kwa machimo athu ndi kudziwa kuti magazi ake ali wokwanira amene anaphimba machimo athu onse ndi kusaweruzika kwathu. Iwo anafufutidwa kwambiri ndipo anakayikidwa mu nyanja ya kuiwala ya Mulungu, ndipo mkwatibwi wake adzayima pa phwando la chikwati wangwiro wosayipitsidwa kuti adzakwatiwe ndi mwana wa Mulungu. Momwe ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kukwanira konse uku ndi chikhulupiriro, kudziwa kuti ife sitimadalira mukuthekera kwathu kwathu, koma mukuthekera kwake kokha pa chimene iye anatichitira ife. Ndife oyamikira kwambiri. Tikukutwa kwa zaninu chifukwa cha kupambana kumene abale awa anali nako kuchidia kwa nyanja ndima iko kumenego kumene iwo akuchitira njala ndirudzu kwa Mulungu. Ine ndikupemphera Ambuye kuti ngati iwo adzabwereranso kuti ana awo amene iwo awabweretsa mu ufumu adzakale azigogo agogo akazi ndi azigogo amuna ana amene iwo awabweretsanso. Pelekani izi Atate. Tidalitseni ife pamodzi usiku uno. Ndipo mulole mzimu oyera upeleke kwa ife zinthu zimene ife tikuzisowa. Mutseke kamwa zathu ku zinthu zimene ife sitikuyenera kuzinena. Ndipo mutsegule mitima yathu kuti tilandire zimene inu mungatiuze ife. Pelekani izi Atate. Mudzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Tsopano. Tieni titsegule mu Baibulo kumutu wa ung'ono umene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo kwa kanthawi usiku uno ndipo iwo ukupezeka mu Mariko woyera mutu wa 10. Ndipo ine ndinali zaka pang'ono zapitazo pamene ine ndifuna kuyankhula ine ndinkati ine sindimasowa ngakhale kuti ndizilemba ine ndimakhoza kukumbukira izo ndipo ine sindinkasowa kutenga magalasi kuti ndiwerenge kuchokera mu Baibulo. Koma chidutsireni 25 tsopano kachiwiri ndipo zikumakhala ngati zondivutirapo kwa ine kuti ndizichita monga mmene ine ndinkachitira. Ndipo zili ngati galimoto yokutha koma ine ndikuthamangabe. Ine ndikufuna ndizipitirirabe kumapanga phokoso mpaka izo ine ndimapita kumulu wa ziphakasa kuti ndikaumbidwenso ndilo lonjezo. Luka woyera mutu wa 10 ndipo kuyambira pa ine ndikukhulupirira ine ndinati ndime ya 21 ngati ine ndingaipeze iyo pena pake. Ine ndalakwitsa ndi Mariko woyera ine ndikupepesa. Mariko woyera mutu wa 10 ndi 20 kuyambira ndi ndime ya 21 ine ndikufuna kuti ndiwerenge. Tieni tipeze ndime ya 17 kani. Ndipo pamene iye ananyamuka kupita panjira panabwera wina kuthamanga ndipo anagwada pansi kwa iye ndipo anamufunsa iye akuti mphunzitsi wabwino ndingachite chiyani kuti ine ndikhale ndi moyo wa muyaya. Ndipo Yesu anati kwa iye chifukwa chiyani iwe ukunditcha ine wabwino palibe wabwino koma mmodzi ndipo ameneyo ndi Mulungu. Iwe ukudziwa malamulo, usachite chigololo, usaphe, usabe, usachitire umboni wabodza, usachite chinyengo, lemekeza atate ako ndi amako. Ndipo iye anayankha ndipo anati kwa iye, mphunzitsi, zinthu zonsezi ndazichita kuyambira mu unyamata wanga. Kenako anati, kenako Yesu pomuona iye, anamukonda iye, ndipo anati kwa iye, chinthu chimodzi chimene iwe ukuchisowa. Pita pa njira yako, ndipo ukagulise chilichonse chimene iwe uli nacho, ndipo ukapeleke kwa osauka, ndipo iwe udzakhala ndi chuma kumwamba, ndipo bwera, ndipo tenga mtanda wako, ndipo unditsate ine. Ndipo iye anali wachisoni ndi maneno amenewo, ndipo iye anachoka atakhumudwa, pakuti iye anali ndi chuma chochuluka. Ndipo Ambuye adalitse kuwerenga kwa mawu ake. Tsopano, ife tiyankhula usiku uno pa phunziro, ine ndikufuna mutu wanga ukhale unditsate ine, ndipo phunziro langa utsogoleri. Tsopano ndi zachilendo, koma ine ndinaganiza mwina mwake lero mukupemphera, ndipo ine ndakhala motalika kwambiri, ndipo usiku uliwonse kutsika mzere pa uthenga umene ine ndakhala nawo, umene Ambuye andipatsa ine kuti ndiyankhulepo, ine ndimaganiza usiku uno pa chaputala cha tsopano ichi, ine ndiufikire iwo kuchokera kumbali yosiyana. Ndipo nthawi zambiri ife tayankhulapo pa ilo, ndinalitchulapo ilo mnyamata mwini chuma. Ndipo ambiri atumiki kuno, abale anga, mosakaika alifikira ilo njira zambiri zosiyana. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyesere kulifikira ilo mwa njira yosiyana usiku uno kuposa mmene ine ndinayamba ndachitirapo, ili la utsogoleri. Ichi, kumbukirani ichi, kuti mmodzi aliyense wa ife mwana kapena wankulu, sitepe yoyambirira imene inu munayamba mwayipangapo mmoyo mwanu, wina wake anachita kukutsogolerani inu, uko nkulondola. Ndipo sitepe yanu yomaliza imene inu muti mudzayipange, wina wake adzakhala akukutsogolerani inu. Wina wake akuyenera kukutsogolera. Mulungu watifanizitsa ife ngati nkhosa. Ndipo ngati aliyense amadziwa zakuweta nkhosa ndi chikhalidwe cha nkhosa, bwanji inu mukudziwa kuti nkhosa si matha kupeza njira yake. Iyo ima inera kuti izitso gozedwa. Ngakale kumalo opera. Ifeti kupeza kuti iyo ama ibweleza nkosa kumeneko, ndipo iyo ima tso gozedwa kopera ndi mbuzi. Mbuzi ima tso gorela iyo kumeneko, kena kopa mene iyo ifika kumapeto ama kakoo, iyo ima rumpapo. Ndipo nkosa ima pitirira mpaka kopera. Chotelo iwo ifeti kupeza kuti nkosa si mata kupeza njira yake. Ine ndi kukumbukira chondi chitikira chimene ine ndinali nacho ndi mozi nthawi ina. Ine ndinali woyang'anira nyama mu Indiana, ndipo ine ndinali nditapita kuchile. Ndipo ine ndinamva china chake kulira akomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo iye anali mwana wa nkosa wa ng'ono, anali asakudziwa komwe kuli amai yake. Ndipo iye sama peza njira yoka fikira kwa iye. Ndipo maiyo amalepera kuti akafike kwa mwana wangosa wa mngonoyo. Ine ndinaka nyamula kantu kaka ngonoko. Ndipo mene iko kana zagonera mofata pa ine. Ine ndinaenda nako kumeneko manjanga ata gwira kantu kaka ngonoko. Ndipo kakulira, ndipo ine ndinamumva iye. Mene iye anasuntira mutu wake wa ng'ono pa ine. Ndipo izo zinkaoneka ngati iye ankadziwa kuti ine ndimuthandiza iye. Ine ndinaganiza. O tantwe la mibado, ndibisalemo ine. Ndinyamuleni ine manja ambu ya Yesu. Ndingokala wokutitsidwa mene ine ndikudziwira kuti ine ndiri. Ine ndikupita kwatu kuti ndikakhale ndiokondedwa anga. Ine ndinaganiza. Pamapeto aulendo wa moyo wanga, mudzango ndibweretsa ine mmanja anwa, ambuye, monga choncho. Zimenezo ine ndikudziwa kuti ine ndidzanyamulidwa kuoloka mtsinje pamenepo. Uko kumbali ina kumene sikudzakhala zisoni ndi matenda ndi zinthu. Ndipo ine ndidzakakhala ndi okondedwa amene ine ndawakonda. Ndipo ngati inu mungaone chilengedwe, muchilengedwe muli chinthu chachikulu. Chilichonse chimene ine ndimachiyang'ana ndi chimene Mulungu anachipanga, iye ndi mwini wa chilengedwe. Chilengedwe chimakhala chikupitilira, chilengedwe chonse chimaenda mofanana. Inu muzindikira chilichonse, monga ine ndimanenera, ine ndikukhulupirira usiku wathawu kuti chilengedwe chimachitira umboni za Mulungu. Ngati inu simunayambe mwakhalapo ndi Baibulo, inu mukhoza kumangoyang'ana chilengedwe ndipo mukhoza kudziwa kuti Baibulo ili ndi choonadi. Ine ndakhalapo nawo mwayi wozungulira ndi kuzungulira dziko, ndipo ine ndawerengapo magawo osiyanasiyana, ndipo ine ndaonapo zipembedzo zosiyanasiyana achi Muhammadi, ndipo ine ndawerengapo Korani ndi kuwaona achi Sikh, ajens, ndi achi Muhammadi, ndi abuda, ndi chilichonse. Komabe mmodzi aliyense wa iwo, iwo ali ndi mbalume, ndi buku la kachikhulupiriro, ndi buku la malamulo, ndi zina zotero. Koma Baibulo lathu ndi choonadi, ndipo Mulungu wathu ndi mmodzi yekhayo amene ali wolondola. Chifukwa aliyense wa iwo ayenera kuloza kumanda kwina kwake kumene woyambitsa wawo akugonabe. Koma Chikristu chimaloza kumanda pululu, ndipo akhoza kukhala mukukhalapo kwa mmodzi amene anayikidwa mmenemo. Iye ndi wa moyo. Iye si Mulungu amene anali. Iye ndi Mulungu amene ali. Osati ine ndinali, kapena ine ndidzakhala, koma ine ndine. Ndipo chilengedwe chonse chimaenda mopitirira. Monga ine ndinanena ndikuyankhula za mibado ya mpingo yathu, imene ife tili nawo mabuku tsopano amene akubwera. Chifukwa chiyani ine za kulemba kwanga kwa mibado ya mpingo? Ndipo mmene ife timaonera mpingo, mmene iwo wakhwimira, unabwera ndende basi monga chimachitira chilengedwe chonse. Ndipo ife tinali kuyankhula tsiku lina za momwe dzuwa limatulukira mmawa. Ilo limakhala khanda lofoka kwenikweni, lopanda mphamvu yochuluka kwa ilo nkomwe. Ndipo pamene tsiku likupitilira, ilo limayamba kukhala lamphamvu. Ikamafika 8 koloko, ilo limayamba sukulu, monga mnyamata wa ng'ono ndi mtsikana wa ng'ono. Ndipo kenako pafupifupi 11 koloko, ilo limakhala kuti lamaliza sukulu, ndipo likukonzekera wake utumiki wake. Ndipo kenako kupita mpaka pafupifupi 3 koloko, ilo limasintha pakati pa moyo kukalowa muukalamba. Ndipo kenako limafa madzulo. Kodi awo ndi mapeto a dzuwa? Ayi, ilo limadzabwereranso mmawa wotsatira kuti lidzachitire umboni kuti kuli moyo, imfa, kuikidwa mmanda, chiukitsiro. Mukuona, ife timaona mitengo, momwe iyo imasuntira ndi chimene iyo imachita. Ine ndinali nthawi ina yapitayo ku Kentucky, ine ndimakonda kusaka golo. Ndipo ine ndinapita kumeneko mukugwa kwa masamba kwa mchaka kumeneko kuti ndikasake agorogoro ndi mzanga wa ine. Ndipo ndizo kunali kutauma kwambiri. Ndipo aliyense amene anayamba wasaka pa agorogoro otuwa akudziwa kuti zimakhala zovuta kuti ukumanizane nawo iwo. Pamene masamba kungogwedeza limodzi ndipo hudini luso lake sangathawe ngati nyama zimenezo. Mmene izo zimathawira. Ndiyeno kuyesera kuti uombele zipolopolo padiso pa mayadi fifite, izo zimatengera kusaka kwina kwabu ino kuti ufike pa malire ako apatsiku. Chotero, Bambo Wood, mzanga waine, wambo ni za Yehova otembenuka, adali ndi ine. Ndipo ife, iya anati, ine ndi kudziwa famu kuno kumene kuli muntu amene ali ndi zochuluka za ife ti madzicha izo uko zigwembe. Ndiangata kudziwa chimene chigwembe chii, chabu ino, inu mukuchokera gawa litra kentake, muni monse. Mkuona, ndipo ndiko kumene ine ndima chokerako. Monga kuno mulimodzi la majaputara, osatikale kwambiri, ine ndiye nera kumuza izi mbale Williams ndiyo abale. Iwa anati, ife tsopano tiima, ndipo tiimba nyimbo ya fuko, nyimbo. Ndipo ine ndinati, poti kwatu kwa kale ku Kentucky. Chotero palibepo amene ana imba nane chotero. Imene yo inali nyimbo yokawe imene ine ndinka idziwa. Ndipo chotero ife tinali tsopano. Chabu ino bwana, chonde mupempelele dona muno tsopano akutuluka magazi mfuno. Tie ni tipempele. Wokondedwa Mulungu. Ine ndikukupemphani inu ambuye, inu ndi mchiritsi wankulu. Ndipo ine ndikupempha kuti chisomo chanu ndi chifundo zimukhudze mkazi wokondedwa uyu pompano, ndipo muimitse magazi amenewo. Ngati anthu okhulupirira amene asonkhana pamodzi, donayo wabwera pano kuti adzawamve kukoma mawu a Ambuye ndi chiyanjano cha anthu. Ndipo ine ndikukupemphani inu Ambuye pompano kuti mumudzudzule mdani ndipo muimitse magaziwo. Mudzina la Yesu Kristu, amen. Ndipo ife tikukhulupirira izi. Ife tikukhulupirira izi. Ndipitirire ndi nkhani ya ing'ono ndipo tingokhala ndi kumvelera ife tisanafike mu zolemba pang'ono zimene ine ndazilemba apa ndi lemba lina. Tsopano iye anati, chabwino bambo okalamba uyu, ife tipita kumeneko ndipo tikamuone iye. Iye ali ndi zigwembe zambiri kumalo akewo. Iye anati, koma iye ndi wachikunja. Iye anati, ngati iye akhoza kukangotitukwa nako ife tikapita kumeneko. Ine ndinati, koma ife siti kupeza gologolo kuno, ife takala tiri kuno masabata awiri. Ndipo ife tinali titada, ndipo ndevu zitamera pa nkope ponse. Ndipo ya nati, chabwino, ine ndinati, tie ni tipiteko. Chotelo ife tinatsikila mamairo sipangono kumusi pa fupi mamairo si 20. Ine ndinadza pita kukumene kukamodzi mbuyomo kwa mausiku atatu kubwalo la msasa la Methodisti kumene kuna chitika zinthu zina za zikulu zimene Ambuye anachita ndi msonkhano waukulu wa machiritso pakati pa anthu a Methodisti. Ndiyeno ife tinapita kudutsa mapiri ena ndi zigwembe ndi mitunda ndipo iwe umangoyenera kuti uzimudziwa Kentucky kuti udziwe izo mtundu wa malo kumene iwe ukupitako. Ndipo pamene ife timapita kumeneko ife tinafika pa nyumba ndipo pamenepo panakhala bambo okalamba azibambo okalamba awiri atakhala pamenepo ali ndi zipewa zawo zakale zitapendeketsedwa pa nkhope zawo. Ndipo iye anati ndi ameneyotu. Iye anati iye ndi wovuta. Anati iye amadana ndi liwu ilo lakuti mlaliki. Iye anatero. Chotero ine ndinati chabwino ine bola ndingokhala mgali moto kapena ife sitikwanitsa kukasaka mkomwe. Ine ndinati iwe upite ndipo kamufuse iye ngati ife tingasake. Chotero iye anatuluka ndipo anayamba kumapita. Iye anayankhulana nawo ndipo mu Kentucky nthawi zonse inu mukudziwa zimakhala lowani ndi zina zotero. Ndipo chotero iye anapita kumeneko ndipo iye anati ine ndikudabwa ngati ife tingasake nawo kumalo anuwa. Bambo okalambayo atakhala pamenepo pafupifupi usinkhu wa zaka 75 zakubadwa fodya akuyenderera mmusi mwakamwa yake. Iye anati analavula. Ndipo iye anati dzina lako ndi ndani? Iye anati dzina langa ndi Wood. Iye anati kodi ndiwe chibale chilichonse ndi bambo achikulire Jim amene ankakhala? Iye anati eya, ndine mwana wa a Jim. Anati ndine Banks. Eya. Chabwino iye anati bambo achikulire Jim anali mwamuna woona mtima. Anati ndithudi zithandize weka. Iye anati kodi iwe uliweka? Iye anati ayi, abusa anga ali uko. Iye anati chiyani? Iye anati, abusa angali uko mugali moto. Anati, iwa akusaka ndine. Iye anati, Wood, iwe su kutantauza kuti wapepera mpaka kuti ukumachita kuenda ndimulaiki kuli konse kumene iwe kupita. Chotelo, iye ndiwo vuta, munthu wokalamba. Chotelo, ine ndinaganiza bola ndingotuluka mugali moto umu, inu mukudziwa. Chotelo, ine ndinatuluka, ndipo ndinaenda mozungulira, ndipo iye anati, chabwino, ndipo ndinu mulaiki ya... Ine ndinati, inde bwana, iye anandiyangana ine chondi kweza ndi chondi tsitsa, ndiri ndi magazi agolo golo, ndiposo nditatua, iye anati, ine ndinati, sindi kuoneka mochuluka ngati choncho, iye anati, chabwino, ine ndikukhala ngati ndikuzikonda zimenezo. Iye anati, iwe ukudziwa, ine ndikufuna ndikuuza iwe china chake. Iye anati, ine ndikuyenera kukhala wachikunja. Ine ndinati, inde bwana, ine ndamva zimenezo. Ine ndinati, ine sindi kuganiza kuti izo nzochuluka kuti mudzidzibwekelera nkomwe, sichoncho ino. Ndipo iye anati, chabwino, iye anati, ine sindi kudziwa. Iye anati, ine ndikuuza iwe zimene ine ndimaganiza za anthu inu. Ine ndinati chabwino, iye anati, inu mumaukuwa mtengo olakwika, ndipo ndiangata amene amadziwa chimene izo zimatanthauza, mukuona? Izo zimatanthauza kuti ndigalu abodza, inu maona, kanyi ndimulibemo umonko omwe maona? Iye anati, inu mumaukuwa mtengo olakwika, ine ndinati, ndimene mukuganizira. Ndipo iye anati, chabwino, iye anati, taonani, iwe ukuona chotulukira utsi chiri ukocho. Inde, ine ndinabadwira kumeneko zaka 75 zapitazo. Ndipo anati, ine ndakhala kuno mmapira amenewa kuzungulira konse kudutsa mzaka zosezi. Ndipo anati, ine ndayangana-yangana mumlengalenga, ine ndayangana apa ndi apo, ndipo ndithudi muzaka zonse 75 izi, ine ndikanaona china chake chooneka ngati Mulungu. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Ine ndinati, chabwino, izo zimatengera kuti iwe ukuyangana chiyani, maona, kapena iwe ukufuna-funa chiyani. Ndipo iye anati, chabwino, iye anati, ine ndithudi sindimakhulupirira kuti kulicholengedwa ngati chimenecho. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti anthu inu mumangopita uko ndikukawadyera anthu ndalama zawo ndi chili chonse. Ndipo umo ndi mmene izo zimayendera. Ine ndinati, chabwino, ndinu nzika ya Amerika. Inu muli ndi ufulu ku maganizo anu. Iye anati, panali munthu wina nthawi ina, amene ine ndinamumvera, iye anati, amene ine ndithudi, ngati ine ndingadzakwanise kudzayankhula ndi munthu amene, anati, ine ndingadzakonde kuti ndidzamufuse iye mafuso pang'ono. Ine ndinati, inde bwana, iye anati, anali mlaliki, inu mukhoza kumudziwa iye, anati, iye anali ndi msonkhano kuno mu Campbellsville, osati kale kwambiri, pabwalo la Charity kuntunda uku, bwalo la msasa, ndipo iye anati, ine ndaiwala dzina lake. Anati, iye amachokera ku Indiana. Ndipo ine ndinati, oh, inde bwana. Ndipo mbale udu amayamba kuti anene, chabwino ine, usanene hizo. Ndipo chotero iye anati, ine ndinati, anati ani yeyo. Iye anati, chabwino, iye anati, dona okalamba wina wake kuntunda uko papiri. Anati, inu mukudziwa, iye anali akufa ndi kansa. Ndipo anati, mkazi wanga ndine timapita kumene kummawa kuti kukamusuntha pakama wake. Anati, iwo amalephera ngakhale kuti amunyamulire iye mmwamba mokwanira kuti akamuike iye pamalo odzithandizira. Anati, basi, timamusunthapo ndi chinsalu. Ndipo anati, iye anali akufa. Iye anapita ku Louisville, ndipo anati madokotala anamulephera iye, ndipo ananena kuti iyeyo anali woti afa. Ndipo mchemwali wake anapita uko ku msonkhano umenewo, ndipo anati, mlalika ameneyo anali atayima pamenepo pa nsanja, anayang'ana mbuyo mwaomvetsera, ndipo anamuitana mkazi uyu ndi dzina lake, ndipo anamuuza iye, pamene iye amanyamuka, iye anatenga mpango, ndipo anawiyika iwo muchake, chikwama chake. Ndipo anachula dzina la mkazi uyu kumusi kuno, mailosi 20 kumusi kuno, ndipo ananena mmene iye anali kuvutikira ndi kansa, chimene dzina lake linali, ndi zonse zimene iye anakhala kudutsamo, anati utenge mpango umenewo, ndipo upite ukawike iwo pa mkaziyo, ndipo anati mkaziyo akachiritsidwa ku kansa yake. Ndipo anati, iwa anabwera kuno usiku meneo, anati, mona ntima, ine ndinamva kufula kwa ipitsitsa uko, ine ndinaganiza kuti iwo anali ata wa masula a Salvation Army pamwamba pa phiri kumeneko. Anati, chabwino, ine ndinati, ine ndikuganiza kuti mlongo okalambayo wa mwalira. Anati, ifeti, mawa, ifeti pita, ndipo tikatenga ngolo. Ndi mmene ife titi tidzamutengere iye kuti tikafike kumsewa ukulu, ndipo anati kuti iwo akamutengere iye kwa oika maliro, ndipo ananena kuti ife tinadikirira panalibe chifukwa chopitira kumeneko nthawi ya usiku imeneyo. Anati ndipafupifupi mailosi kukwera phiriro uko. Anati ife tinadzapita kumeneko mmawa wotsatira ndipo inu mukudziwa chimene chinachitika. Ine ndinati ayi bwana. Iye anati iye anali atakhala pamenepo akudya zitumbuwa zokazinga za apulo ndipo akumwera kofi ndi mwamuna wake. Ine ndinati inu mukutanthauza zimenezo? Iye anati inde bwana. Oh, ine ndinati tsopano bambo inu simukutanthauza izo kweni kweni. Iye anati chimene chimandivuta ine ndichakuti zinatheka bwanji mwamuna ameneyo ndipo sanakhalepo mudziko lino ndipo anadziwa zimenezo. Mukuona? Ndipo ine ndinati oh, inu simukukhulupirira zimenezo. Iye anati izo ndizoona. Ine ndinati inu mukukhulupirira zimenezo? Mukuona? Iye anati chabwino upite kumtunda uko pa phiri ine ndikhoza kukutsimikizira iwe zimenezo. Iye akulalikira kwa ine tsopano. Inu mwaona chotero? Ine ndinati ine ndinatola apulo ndipo ine ndinati kodi ine ndingatenge apulo mmodzi uyu? Ndipo ine ndinamupukutira iye pa zovala zanga. Iye anati chabwino mbozi zikumudya iye ine ndikuganiza inu mukhoza kutola mmodzi. Ndipo kenako ndipo tsopano ine ndinati chabwino ine ndinaluma ndinamuluma iye ndipo ine ndinati uyu ndi apulo wabwino. Iye anati oh inde. Anati inu mukudziwa chani? Ine ndinabzala mtengo umenewo pamenepo oh zaka 40 zapitazo kapena china chake monga choncho. Ine ndinati oh kodi zili choncho? Inde bwana. Ndipo ine ndinati chabwino ndipo chaka chili chonse? Ine ndinati ine ndikuona kuti ifesi tinakhalebe ndi chisanu mpaka pano ndi August kumayambiriro pano. Ndipo ine ndinati masamba amenewo akugwa mmitengo. Inde bwana uko nkulondola kugwa kwa masamba kukubwera ndikukhulupirira ife tikhala ndiyo lawirirapo nthawi ino. Ine ndinati inde bwana ndinasintha nkhani mwaona? Ndipo iye anati ine ndinati chabwino inu mukudziwa izo ndi zachilendo. Ine ndinati mmene chakudya chimachokera mu mtengo umenewo. Ine ndinati ndipo masamba amenewo amathothokapo ndipo komabe palibepo iwo sipadakhalebe chisanu choti chiphetsa mbalo. Ndipo iye anati chabwino. Iye anati zimenezo zili ndi chochita chotani ndi zimene ife tikukambazi? Ndipo ine ndinati chabwino ine ndimango dabwa inu mukudziwa amayi nthawi zonse ankati muzipatsa ng'ombe chingwe chachitali ndipo iyo idzimangirira yokha inu mukudziwa chotero ine ndimangomupatsa iye chingwe chachitali. Chotero iye anapitirira ndipo iye anati chabwino inde izo zili ndi chochita chanji ndi izi? Ine ndinati inu mukudziwa mulungu ndiye mwamakulitsa maapulo amenewo ndipo inu mumawamva kukoma maapulo amenewo ndi masamba ndipo inu mumakhala mu mthunzi ndi zina zotero. Iwo amagwa mukugwa kwa masamba kwa mchaka ndipo ine ndinati amadzabwereranso ndi maapulo ndi masamba kenanso. Ndipo iye anati oh chimenecho ndichilengedwe basi. Mwaona chimenecho ndichilengedwe basi? Ine ndinati chabwino zoona chimenecho ndichilengedwe. Ine ndinati chimenecho ndichilengedwe koma wina wake akuyenera kuti azichilamulira chilengedwecho. Mwaona ine iye anati inu mundiuze ine tsopano chimene chimachititsa zimenezo. Ndipo iye anati chabwino ndizo basi mwachibadwa chilengedwe. Ine ndinati ndi ndani amene amanena kwa tsamba la ling'ono ilo tsopano? Ndipo ine ndinati tsopano chifukwa chimene tsamba limenelo limathothokapo ndi chifukwa chakuti chakudya chimapita pansi kumuzu. Ndipo nanga bwanji ngati chakudya chimenecho chitangokhala mu mtengomo kudutsa mu chisanu chingachitike ndi chiyani? Anati izo zingaupe mtengowo. Chabwino ine ndinati tsopano ndi nzeru yanji imene imapititsa chakudya chimenecho kupita kumizu ndi kuti choka kuno tsopano kukubwera kugwa kwa masamba kwa mchakachi upite pansi kumizu ndipo kabisale ndipo kakhale pansi kumizu ngati manda ndipo kenako dzinja lotsatira udzabwererenso udzabereke maapulo ambiri ndipo udzabweretsenso masamba ambiri ndi zinthu. Iye anati chimenecho ndichilengedwe basi icho chimachita zimenezo. Anati nyengo kusintha inu mukudziwa kubwera kwa kugwa kwa masamba. Ine ndinati mukayike ndowa ya madzi pa mtengopo ndipo muone ngati chilengedwe chingawapititse iwo pansi pa mtengo ndi kudzawabweretsanso iwo mmwamba kenanso. Mukuona chabwino? Iye anati iwe ukhoza kukhala ndi china chake. Ine ndinati mubaganizira zimenezo pamene ife tikupita ko kasaka. Ndipo iye anati chabwino. Ndipo iye anati kasakeni kumene inu mukufuna. Ndipo ine ndinati pamene ine ndizibwerera ngati inu mudzandiuze ine luntha limene limapititsa chakudya kuchoka mu mtengo kupita pansi kumizu kuti chikakhale kumeneko mchisanu chonse ndi kudzabwereranso mu chisanu chotsatira ine ndidzakuwuzani inu kuti ndi luntha lomwero limene linandiuza ine za mkazi uja kumtunda uko. Anati kukuuza iwe? Ine ndinati inde bwana. Iye anati, sindiwe mlalika amene, ine ndinati, kodi inu mungadziwe dzina lake, anati inde, ine ndinati, Branham, iye anati, ndi ameneyo, ine ndinati, uko nkulondola, mugona, ndipo inu mukudziwa chani, ine ndinamutsogolera bambo wachikulireyo kwa Kristu, pomwepo pa umboni wake womwe. Ndipo chaka chotsatira, ine ndinadzapita kumeneko, ndipo ndinayimitsa galimoto, ili ndinambala ya ku Indiana kumeneko. Iwo anali atasamukako, iye anali atamwalira. Ndipo chotero, pamene ine ndinadzabwererako, apo panali pataima mkazi wake kuti andipala pase kwenikweni ine. Ine ndinkaganiza kuti ndinali ndi chilolezo choti ndisake. Ndipo iye anabwera pamenepo, iye anati, kodi inu mumatha kuwerenga? Ine ndinati, inde mayi. Iye anati, kodi inu munaziona zikwangwanizo zonena kuti palibe kusaka? Ine ndinati, inde mayi. Koma ine ndinati, ine ndili ndi chilolezo. Inu mulibe chilolezo, iye anatero. Ndipo anati, ife tinayika zikwangwani pa malo ano kwa zaka zambiri. Ine ndinati, chabwino mulongo, ine ndimala kuitsa ndiye, pepani. Ndipo anati, kupepesa osalakwa, nambala ya Indiana ili pamenepo. Ndipo atakhala pamenepo, ndino anthu olimba mtima kwambiri. Ine ndinati, kodi ine ndinga fotokoze izo? Ine ndinati, iyeyo, ndani ana kupatsa ninu chilolezo? Ine ndinati, ine sindi kudziwa basi. Ine ndinati, anali bambo wachikulira atakhala panja apo pakonde, pamene ine ndinali kuno chakachata, ndipo ife tinali kukambirana za Mulungu. Mukuona? Ndipo iye anandiyang'ana, iye anati, kodi inu ndi mbale Branham? Ndipo ine ndinati, inde amayi. Iye anati, mundikhululukire ine. Ine sindimadziwa kuti inu ndi ndani. Iye anati, ine ndikufuna ndikuuzeni inu umboni wake. Maola ake omalizira akumwalira. Iye anakweza manjake mwamba ndipo anamtamanda Mulungu. Anati iye anamwalira mu chikhulupiriro cha Chikristu. Ndipo anatengedwa kupita kwa Mulungu. Mukuona? Ngati iwo adzakhala chete, miyala idzafuula pomwepo. Muli china chake muchilengedwe. Penyani mbalame, penyani nyama, penyani chilichonse ndipo inu mupenye chilengedwe. Penyani nkhunda ya ing'ono mmene iyo imaulukira. Iyo ndi mbalame yosiyana bwanji. Mwaona? Iyo ilibe nduru iliyonse. Iyo si ngaje mmene khwangwa langa jere. Mukuona? Iyo ilibe nduru mwa iyo. Iyo si maso wakuchita kukasamba mmadzi chifukwa iyo ili ndi china chake mkati mwake. Icho chima muyeletsa iye kuchokera mkati kupita kunja. Inu mwaona? Umo ndi mmene Mkristu amakhalira. Umo ndi mmene Mulungu anadziimirira yekha mwa nkhunda. Mwaona? Chifukwa ndipo Yesu anayimiriridwa ngati mwana wa Nkhosa. Nthawi zonse muchilengedwe mudzamupezamo Mulungu. Ndipo Mulungu anatifanizitsa ife ndi nkhosa imene imayenera kuti izitsogoleredwa. Kodi inu munayamba mwazindikirapo pamene ine ndinalalikirapo ulaliki pa izo nthawi ina kale kuti nkhunda inatsikira pa mwana wa nkhosa kuti ikamutsogolere mwana wa nkhosa ndipo iyo inamutsogolera iye kokaphedwa nkhunda. Tsopano ngati mwana wa nkhosa ameneyo, nkhunda imeneyo sikanadzatsikira pa nyama ya mtundu wina uliwonse chifukwa zonse ziwiri zimayenera kukhala za chikhalidwe chofanana. Mukuona? Ngati nkhunda ikanati itere pa nkhandwe, ndipo iyo ikanafuula kapena kuopyeza, nkhundayo ikanathawapo. Chabwino, ndizo chimodzimodzinso pano. Ndipo njira zathu zoyipa, mzimu woyera umangotenga ulendo wake ndi kumapita kutali. Iwo ukuyenera kukhala ndi chikhalidwe chomwecho. Mbalame ya miyamba, nkhunda, nyama yofasitsitsa pa dziko lapansi, mwana wa nkhosa. Izo zikhoza kugwirizana limodzi. Ndipo pamene mzimu woyera ubwera pa ife ndi kudzatipanga ife zolengedwa zatsopano, zikatero iye amakhoza kutitsogolera ife. Koma ife timayesetsa kumakhala moyo wakale omwe uja, izo sizingagwire ntchito. Izo sizingagwire ntchito basi. Tsopano, sitepe yoyamba imene inu munapangapo mmoyo mwanu kuyankhula za utsogoleri ndi mwina mwake manja a mayi wina wakale. Manja amenewo akhoza kukhala kuti aligwa usiku uno kunja kuno mmanda ena ake pena pake, koma limenelo linali dzanja limene linakugwira ni inu kuti mupange sitepe yanu yoyambirira. Kenako amayi atatha kukuphunzitsani inu mmene mungamayendere, ndipo inu mukapanga masitepe pang'ono kenako nkugwa, ndipo nkudzukapo, ndipo inu mukaganiza kuti mumapanga zinthu zazikulu. Kenako iwo anakuperekani inu kwa mphunzitsi wa sukulu. Ndipo atatero iye anayamba kukutsogolerani inu kumaphunziro. Amene ndi chimene inu mukuyenera kuchita, ndi mmene inu mungaphunzirire, ndi zina zotero monga choncho. Kenako aphunzitsi a sukulu atathana nanu inu, ndiye inu munabwerera, abambo anu anadzakutengani inu. Ndiye pamene abambo anu anadzakutengani inu, iwo anakuphunzitsani inu mwina mwake geni yanu, mmene mungakhalire wa geni wochita bwino, mmene mungachitire zinthu molondola. Amayi anu anakuphunzitsani inu mmene mungakhalire mkazi wa pa nyumba, mmene mungamaphikire ndi zina zotero monga choncho. mucho. Kenako iwa atatana nanu inu, kenako mtumiki wanu kapena wansembe anadzakutengani inu. Koma tsopano, ndindani akukutsogolerani inu. Ndilo funso tsopano. Tsopano, ife tonse tikutsogozedwa ndi china chake usiku uno. Ife tikuyenera kutero. Ife tikutsogozedwa. Zindikirani. Tsopano, tieni tiyangane pa mnyamata uyu. Chimene china mukopa iye. Tieni tiyangane pa mnyamata wa malonda uyu. Ife tikoza kumucha iye. Chifukwa iye anali wa malonda. Iye anali mwamuna wochita bwino kwambiri. Tieni tione atsogoleri ake. Mwina mwake, poyamba, amai ake anali atamupunzitsa iye ngati mnyamata wang'ono zinthu zimene iye amayenera kuchita. Bambo ake anali atamupanga iye kukhala wopambana bwino chotero. Ndipo mwina mwake anamusira iye cholowa chifukwa iye anali wolamulira iye mwini. Mwina mwake abambo ake anali atapita chotero iye anali wa malonda. Iye anali tieni timuche iye lero ngati mkristu wa malonda. Kapena iye anali wa malonda wa chipembedzo. Ine ndikuganiza kuti chingakhale chobwereza chabwino. Mwamuna uyu anali wa chipembedzo. Iye sanali mwanjira iliyonse wa chigunja. Ndipo iye anali ataphunzitsidwa ndi amayi ake mmene angachitire molondola, mmene angamayendere, mmene angamadzivekere yekha. Iye anali ataphunzitsidwa ndi abambo ake malonda opambana, ndi mmene angakhalire mwamuna wochita bwino ndipo geni yake imachita bwino. Ndipo abambo ndi amayi anali ataleredwera mu chalichi. Ndipo anali atamulozera iye kwa wansembe. Ndipo wansembe anali atamupanga iye kukhala mwamuna wa chipembedzo weniweni. Chotero iye anali mwamuna wakhalidwe. Iye anali mnyamata wabwino wakhalidwe labwino. Ngati Yesu Kristu anamuyang'ana iye ndi kumukonda iye, panali china chake cha mnyamatayo chimene chinali chenicheni, kulondola. Pakuti Baibulo linanena apa, ife tikupeza mu Mariko, ndipo Yesu atamuyang'ana iye anamukonda iye. Eya, Yesu atamuyang'ana iye anamukonda iye. Chotero pakuyenera kuti panali china chake cha pamwamba kwenikweni cha mnyamata uyu. Iye anali ndi khalidwe labwino, ndi muyeso wakhalidwe wabwino. Iye anali mwamuna amene analeredwa bwino. Waluncha, wanzeru, wozindikira, wochita bwino mu zamalonda. Ndipo mwamuna wachipembedzo. Iye anali ndi makhalidwe ambiri abwino amene anali apamwamba mochuluka mpaka izo zinakopa chidwi cha Yesu Kristu mpulumutsi. Koma pamene iye anakumanizana pokhala wochita bwino mu zinthu zina zonsezi. Palibe chimene chinalakwika. Iye anapangidwa mwangwiro, anayezedwa molondola, waluntha, maphunziro oyenera, kuchita bwino kwake. Iye anali wanzeru, mwamuna wa malonda wabwino, mwina mwake anali wa gulu la azamalonda, akwina kwake uko mu Palestina. Iye ayenera kuti anali wachiyanjano cha amalonda monga ife tili nacho kuno usiku uno. Mosakayika iye anali chifukwa amalonda nthawi zonse amakhala ndi ziyanjano ndi azinzawo wina ndi mzake. Chifukwa zimakhala monga ngati mbalame za nthenga. Izo zimakhala ndi zinthu zokambirana. Ndipo ngati uyu amuna achipembedzo, iwo samafuna kuyankhula za mwamuna amene ali ndi bala ndi onse ayiwo pamodzi, chifukwa iwo alibe kanthu kofanana. Ife tikuyenera kukhala ndi zinthu zofanana. Chotero akhristu amakhala ndi zinthu zofanana ndi akhristu. Ochimwa amakhala ndi zinthu zofanana ndi ochimwa. Ndi mabungwe ndi chilichonse chimene iwo ali. Iwo amakhala ndi zinthu mofanana. Ndipo mnyamata wa mng'ono uyu mwina mwake anali wa chiyanjano cha amuna amalonda. Ndipo iye anali wachipembedzo mmene iye akanakhalira. Chifukwa Yesu pomufunsa iye apa, iye anati, ine ndasunga malamulo awa, ndawachita iwo onse kuyambira ndili mnyamata. Kulondola uko. Mwaona, iye anali ataleredwa bwino, anaphunzitsidwa bwino ndi chilichonse. Koma pamene iye anadzakumanizana ndi lingaliro la moyo wa muyaya. Tsopano, ine ndikufuna kuti inu muzindikire ndi khalidwe lonse ili limene iye anali nalo, komabe iye ankadziwa kuti analibe moyo wa muyaya. Tsopano, mabungwe athu onse, mpingo wathu, umembala wathu ndi zinthu zimene ife timazikonda, mabungwe athu achimerika ndi chilichonse ndi zabwino kwambiri, palibepo kanthu koti kanganenedwe motsutsa izo. Ndipo bungwe lathu la a Christian businessman kuno ndi chinthu chachikulu. Ilo lakhala lili khomo lotseguka kwa ine kuti pa maganizo anga azipembedzo zosiyanasiyana akuti ife ndi a Khristu. Palibepo chilichonse, palibe chipembedzo chimodzi chimene chinganene kuti ife ndi a icho Khristu weniweni. Chifukwa inu ndi wa Mulungu. Zipembedzo ndi zopangidwa ndi munthu. Ndipo chikhristu ndi chotumizidwa kuchokera kumwamba. Koma muzintu zonsezi zimene ife tili nazo, zabwino mmene izo zilili, mwabwino mmene ife timabwelera pamodzi, ndipo misonkano yabwino mmene ife takhalira nayo, ndi kumvetsetsa kwa wamba kumene ife tili nako, komabe aliyense wa ife timakumanizana nawo moyo wa muyaya. Ndipo zilibe kanthu kuti tachita bwino chotani mu malonda, mmene ife tachitira bwino, ndipo ndife membala wa mpingo wopambana bwanji, ndi mmene ife timagwirira ntchito, mmene ife timayesetsa kuti tichite zinthu molondola, komabe ngati siti kuzichita izo mwanjira yolondola, uko ndi kupembedza Mulungu pachabe. Yesu anazika izo mwanjira yomweyo pamene ine ndikuimikira apa kwa mphindi, iye anati, pachabe inu mukundipembedza ine. Kuphunzitsa ngati chiphunzitso malamulo a munthu. Tsopano taganizani, kupembedza kuona mtima kodzipereka ndi kuona mtima kwa mtima wanu kwa Mulungu ndipo komabe nkukhala pachabe. Izo zinayambika mwanjira imeneyo ndi Kaini ku munda wa Edeni. Kupembedza kuona mtima koma anakanidwa. Wachipembedzo kwambiri komabe anakanidwa. Mu Shreveport sabata yadzana kumsonkhano wa amuna a zamalonda kadzutsa kumeneko kumene ma 100 angapo a anthu anali atasonkhana, ine ndinatenga maola awiri ndi theka kuyankhula za kumuchitira Mulungu ntchito mopanda kukhala chifuniro cha Mulungu. Tsopano zimenezo zikumveka zachilendo, koma ife tikuyenera kuzika tokha mu mpita woperekedwa ndi Mulungu ndi njira ya Mulungu yochitira izo. Zilibe kanthu mmene ife tikuganizira kuti izo ndi zolondola. Izo zikuyenera kukhala mogwirizana ndi mawu a Ambuye kapena izo zikhala pachabe. Kaini ankapembedza, koma izo sizinali mogwirizana ndi mawu a Ambuye. Afarisi ankapembedza, koma osati mogwirizana ndi mawu a Ambuye. Ndipo muthenga umenewu kwa amuna za malonda, ine ndinali kuphunzitsa zimenezi. Davide, iye ankafuna kuti awachitira Ambuye ntchito, ndipo iye amalondola mu zimene iye amanena. Iye anati, kodi ndi zabwino kuti likasala Ambuye lizikhala kumeneko? Tieni tilibweretse ilo kuno, masiku a mfumu, mfumu inayo imene iye anadzalowa mmalo mwake. Iye anati, izo si zabwino. Iwo sama funsira konse Ambuye pogwiritsa ntchito likasa, koma ife tieni lati zichita izo. Tsopano, uko nkulondola, chimene iwo amayenera kumachita. Iye anati, ife tikuyenera tipite tikatenge likasalo, ndipo ife tikoza kumafunsira kwa Ambuye. Ndipo ndiko kulondola, ilo linali lili kudziko lina. Anati, ife tikuyenera kuti tilibweretse ilo kuno. Libwele kuno ndipo tidzaliike ilo mnyumba yathu kuno ndi kumapembedza Ambuye. Tsopano zindikirani, iye anadzera mu mpita wolakwika kuti akachite izo. Iye anakafunsira akapitawo amafifite ndi mahandiredi ndi masauzande. Iwo onsewo anafunsidwa aliyense wa iwo kuti aone ngati chinali chifuniro cha Ambuye zinkaoneka ngati kapena anali mawa Ambuye. Mawa Ambuye nthawi zina, inu mumayenera kuwayika iwo mmalo ake oyenera kapena sizikhala chifuniro cha Ambuye. Mukuona? Tsopano mulole izo zilowerere mwakuya ndipo inu mupeze kumvetsa kwa aliyense kwa chimene ine ndikuyesetsa kuti ndinene. Ine sindikufuna kuti mpingo ugwere mumphondelo zimene inu munazipeza uko mu England, tsitsi lalitali ndi amuna ankhope zopenta ndi opotoka. Ife sindikufuna zimenezo. Zilibe kanthu mmene izo zikumvekera mwachipembedzo ndi kuchuluka kwa mmene Elvis Presley angayimbire nyimbo zachipembedzo, iye akadali apobe mdielekezi. Ndipo ine siwoweruza, koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Mukuona? Iye ndi wachipentekoste, koma izo sizikupanga kusiyana kulikonse. Mwaona? Zipatso zanu zimachitira umboni zachimene inu muli. Zilibe kanthu ngati mzimu ubwera pa iye, iye nkukhoza kuyankhula mmalilime, iye akhoza kufuula, iye akhoza kuchiritsa odwala, ndipo Yesu anati, ambiri a iwo adzabwera kwa ine tsiku limenelo, ndipo adzati, Ambuye, kodi ine sindinachite ichi ndi icho? Ndipo ine ndidzati, chokani kwa ine inu akuchita kusayiruzika. Ine sindinakudziweni inu nkomwe. Mukuona? Ife tikuyenera kukhala kweni kweni a Kristu eni eni, ndipo njira yokhayo imene ife tingachitire zimenezo ndi kuyang'anizana nazo ndi funso ili apa la moyo wa muyaya. Alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wa muyaya, ndipo umenewo umachokera kwa Mulungu. Ndipo iye anadzodzeratu cholengedwa chilichonse chimene chiti chidzakhale nawo konse iwo. Chimodzi-modzi monga mmene inu munali mbewu mwa abambo anu, inu munali mbewu mwa Mulungu. Mmodzi wa zikhumbo zake kuyamba ndi kuyamba, kapena inu simudzakhalako konse kumeneko. Inu munadzabwera munthaka yomerera ya amayi anu. Abambo anu sanka kudziwani inu. Inu munali mchiuno mwawo. Ndipo pamene inu munadzabwera panthaka yoti mumere ya amanu, pamenepo inu munadzakhala munthu ndipo munadzapangidwa mchifanizo cha abambo anu. Tsopano inu mukhoza kuyanjana ndiwo. Ndipo chinthu chomwecho ndi Mulungu. Ngati inu muli ndi moyo wa muyaya. Moyo umene inu mumabweramo, moyo wachilengedwe, moyo wathupi, umenewo unabwera ndi abambo anu. Ndipo njira yokhayo imene inu mungabwere kudzabadwanso mwatsopano ndi njira yokhayo iyenera kubwera kuchokera kwa Atate anu akumwamba, zikhumbo zake. Onse amene Atate anandipatsa ine adzabwera kwa ine. Mukuona? Inu muli pano chifukwa dzina lanu linayikidwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa pasana kale nkomwe maziko a dziko lapansi. Uko nkulondola ndendende. Ndinu mbewu, mbewu ya uzimu yochokera kwa Atate anu akumwamba, gawo la mawa Mulungu. Ngati zili chomwecho, monga ine ndanenera, ndiye kuti inu munali ndi Yesu pamene iye anali kuno chifukwa iye anali mawu. Inu munavutika limodzi ndiye, munafa limodzi ndiye, munayikidwa mmanda limodzi ndiye, ndipo munadzauka ndiye, ndipo tsopano mukukhala m'malo a mwamba mwamba mwa iye. Zindikirani, David ankaganiza kuti chilichonse chinali bwino, ndipo iye anafunsira kwa anthu onse awa, ndipo iwo aliyense anayamba kuvina ndi kufula ndi kukuwa, iwo anali nako kutengeka konse kwa chipembedzo kumene kunalipo, komabe icho sichinali chifuniro cha Mulungu kuti apite ndi kukawabweretsako mawu a Mulungu kuti abwerere ku nyumba ya Mulungu. Koma inu mwaona, Mulungu nthawi zonse mibado yonse amagwira ntchito kudzera njira imodzi. Ganizo lake loyamba limakhala ganizo lake lokhalo, chifukwa iye ndi wangwiro mu zigamulo zake. Iye samachita konse kanthu pokhapokha iye atazulula izo poyamba kwa ntchito ake aneneri. Ndizo ndendende. Ndi chifukwa chake uwu mbado wa mpingo umene ife tikukhalamo mulibemo mpingo osati wa Methodist, Baptist, Pentecost kapena wina uliwonse umene ungawuyike konse mpingo uwu mwamkwatibwi. Izo zidzayenera kudzakhala kuyankhira kwa Malaki 4 kuti Mulungu atumize mneneri woti adzaululidwe chifukwa ndiyo njira yokhayo. Mipingo yathu imapanga chipembedzo ndipo imaponyera chinthucho mu chisokonezo ndi kukakamira chimodzimodzi monga mmene iwo nthawi zonse akhala kukhalira. Ndipo Mulungu nthawi zonse amatumiza aneneri. Ndipo uko kunali Nathani ataima mdzikolo, mneneri wotsimikiziridwa pamaso pa Mulungu, ndipo iye sanafunsidwe nkomwe. Ndipo iwo anapita kumeneko, ndipo anakapetsa moyo wa munthu wosalakwa ndi zina zotero, ndipo anatenga likasalo, m'malo mokaliika ilo pa mapewa a Levi kuti alinyamule ilo, iwo anakaliika ilo pa ngolo kuti alinyamule ilo. Zonsezo zinasokoneza izo. Inu mwaona, ngati inu simuchita mogwirizana ndi chifuniro cha Mulungu, ndi njira imene Mulungu watipatsa kuti ife tiyendemo, iwo nthawi zonse amazisokoneza izo ndipo amazitengera izo kupita mubungwe lina. Chipembedzo, uthenga wina ndi zimenezotu. Mukuona, nthawi zonse zakhala zikuchitika mwanjira imeneyo. Ndicho chinthu chomwecho chimene mnyamata uyu anakumanizana nacho. Iye anadzalowa, iye anakhala ali membala wa mwina mwake a Farisi kapena Saduki kapena dongosolo lina lake lalikulu la tsiku limenelo. Iye anali wachipembedzo mmene yaka nakhalira. Iye anati, ine ndasunga malamulo awa amene ine ndinaphunzitsidwa kuyambira ndili mnyamata. Mukuona? Ndipo Yesu anamukonda iye chifukwa cha izo. Koma iye anakana kuti azitsogoleredwa, iye anakana kuti alandire utsogoleri weniweni wa Yesu Kristu kuti amupatse iye moyo wa muyaya. Zindikirani, iye ankakhulupirira kuti kunali china chake chosiyana kuposa chimene iye anali nacho, kapena iye sibweza atanena kuti mphunzitsi wabwino, ine ndichite chiyani tsopano. Mwaona, iye ankafuna kuti achite china chake iye mwini. Umo ndi mmene ife timachitira. Ife timafuna kuti tichite china chake ife eni. Mphatso ya Mulungu ndi mphatso ya ulere. Mulungu anayipereka iyo kwa inu, inu simumapangira iyo kanthu kamodzi. Iye anaidzodzera iyo kwa inu, ndipo inu mudzakala nayo iyo. Mukuona? Zindikirani, iye ankadziwa kuti iwo unali pamenepo. Iye ankaukhulupirira iwo ndipo ankaufuna iwo. Koma pamene iye anakumanizana ndi mmene iye ankayenera kuti achitire izo, izo zinali zosiyana ndi mwambo wake. Izo zinali zosiyana. Iye akanatha kukhala ndi ndalama zake ndi kukhalabe wa mpingo umene iye analiko ndi zina zotero. Koma Yesu ankadziwa zimenezo, ndipo ankadziwa kuti iye anali atazikundikira ndalama izi, ndipo iye anati, pita ukagulitse zonse zimene iwe uli nazo, ndipo ukazipeleke izo kwa osauka, ndipo ubwele utenge mtanda wako, ndipo unditsatire ine, ndipo iwe udzakhala ndi chuma kumwamba. Koma iye sakanatha kuchita izo. Atsogoleri enawo amene iye anali nawo mmasiku ake a unyamata, anali ndi chikoka chotero pa iye mpaka kuti iye anakana kuti avomereze njira yoperekedweratu ya Mulungu imene inali Yesu Kristu mmodzi yekhayo amene amasungira moyo wa muyaya mmodzi yekhayo amene atha kukupatsani inu iwo palibe mpingo umene ungakupatseni inu moyo wa muyaya osati woyandikana naye wanu osati abusa anu osati wansembe wanu osati kachikhulupiriro kanu Yesu Kristu mwini wake yekhayo akhoza kukupatsani inu moyo wa muyaya Iye ndi zilibe kanthu kuti ndinu wabwino chotani chimene inu munasiya kuchita chimene inu munayamba kuchita inu mukuyenera kuti mumuvomereze munthu wa Ambuye Yesu Kristu ndipo pamene inu muchita zimenezo iyeyo ndi mawu ndipo mukatero moyo wanu umakwanira mogwirizana mu mawu ndipo iwo amadzionetsera okha kumbado uwu umene inu mukukhalamo Noa ankayenera kuti achite zimenezo kuti mawu aonetseredwe mumbado wake. Tsopano, nanga bwanji ngati Mose akanabwera ndikudzati, ife tikudziwa chimene Noa anachita. Ife titenga mawu a Noa. Ife tichita izo basi mmene Noa anachitira izo. Ife timanga chombo ndipo tikachiandamitsa mu mtsinje wa Nile. Ndipo tikatuluka mu Egypto. Bwanji, izo sizikanagwira ntchito, mwaona? Umene unali mbado wina. Yesu sakanabwera ndi uthenga wa Mose. Luther saka nabwera ndi uthenga wa Katolika. Wesley saka nabwera ndi uthenga wa Luther. Apentekoste saka nabwera ndi uthenga wa mbado wa Wesley. Ndipo mkwatibwi sangapangidwe muchipembedzo cha Pentecoste. Icho sichingakwanise basi kuchita zimenezo. Ndipo uko nkulondola ndendende. Iye wapanga bungwe ndipo wapita kunja kuno. Ndipo wakhala pamenepo chimodzi-modzi basi monga ena onsewo. Iwo ndi mankhusu. Chimodzi-modzi monga mmene moyo umabwera kudzera mu Mukuona, wolemba uja, monga ine ndine ankulira usiku ina, wolemba uja, amene analemba buku ili, ndipo osati chifukwa cha kuti iye ananditsutsa ine moyipa kwambiri, anati ine ndine mdielekezi, ngati kunali chinthu ngati chimenecho. Chotero iye anati iye samakhulupirira mwa Mulungu. Iye anati, Mulungu amene angapinde manja ake ndikukhala pansi nkumawaonerera oferawo, kudutsa mu mibado yoyambirira, ndipo nkumadzinenera kuti ali ndi mphamvu yotsegula nyanja yofira, ndikuwalola akazi amenewo ndi ana kung'ambidwa zidutswa ndi mikango ndi zina zotero ndiyeno mkumati iye anali mulungu wachikondi anati kulibeko cholengedwa choterocho mwaona munthuyo alibe kudzodza kwa mawu akulephera kuti aone izo njele yoyamba ya tirigu mkwati inkayenera kuti igwere munthaka kuti idzaukeso kachiwiri chomwe chonso anatelo mkwati woyambirira amene anabadwa pa Pentecoste ankayenera kuti adutse mibado ya mdima imeneyo monga mbewu ina iliyonse akwiriridwe iwo ankayenera kuti afe Iwo akuyenera kuchita zimenezo. Koma iyo inayamba kuphukiranso mwa Luther, mukukonza soko yamba. Iyo si inkaoneka ngati mbewu imene inalowa, koma iyo inali kuwala kwa tsiku limenelo. Pesilo kenako linapitilira kukakhala ngayaye Wesley. Ndipo kuchoka kungayaye iyo inapita ku Pentecoste mankhusu. Pamene inu muona mwatirigu, pamene iye akumera njere ya tirigu, munthu amene wali matirigu, inu mumatuluka ndipo mumakaona tirigu ameneyo akupangika mmenemo, iye amaoneka ndende basi ngati mbeuyo. Koma ngati inu mutatenga kobolera ndikukhala pansi ndikumutenga tirigu ameneyo ndikumutsegula iye, simupenzamo njere mmenemo nkomwe. Amango khala mankhusu basi. Ndiyeno chiyani, iwo apangika pamenepo kuti asungire njereyo. Mukuona, ndiyeno chinthu choyambirira inu mukudziwa, moyo umasiya pesi kuti upite kungayaye. Umasiya ngayaye nkupita ku mankhusu. Umachoka mankhusu ndipo umapita mutirigu. Magawa atatu, mwaona, aizo. Ndipo kenako zimapanga tirigu kunja kwa magawa atatuwo. Luther, Wesley, Pentecoste, ndende basi, mwaona, wopanda kukaikira, inu simungathe kuchisokoneza chilengedwe. Tsopano taonani, zakazi tatu zilizonse, uthenga ukati wapita, wotumidwa kuchokera kwa Mulungu, iwo amapanga bungwe. Izi zakhala zili zaka 20, ndipo kulibeko bungwe, iwo sutero, mukuona. Tsopano mankhusu akuyenera akanganukepo, ampatse tirigu mpata, kuti akagone pamaso pa mwana, kuti akache. Uthenga kubweleranso mu mpingo kachiwiri kudzaumba thupi la Yesu Kristu chimodzi-modzi basi monga umodzi woyamba wa pachiyambi uja umene unapita munthaka. Tsopano kuti aone a moyo wa muyaya moyo ndithudi pesi kumbuyo kuno linanyamula moyo ndithudi ilo limatero. Koma inu mwaona, pamene ilo linadzakhala pesi, ndipo ilo linali litatsiliza bungwe, moyo unapitilira kupita mwa Wesley. Unadzatulukamo, unadzalowa. Ndipo zikangotero, aliyense wa iwo, limodzi, sambalali kulu, sili maoneka ngati mbeuyo. Koma pamene Mungu wa ungono umeneo ubwera, monga pa mankhusu, kapena pa pesi, Mungu wangayaye, iwo umaoneka bwino ngati mbeuyo. Koma pamene iwo ubwera kumankhusu amenewo, iwo umakhala kuti watsala pang'ono kufika kumeneko. Kodi Yesu sanati, masiku otsiriza, Matayu 24:24, awiriwo adzakhala ofanana kwambiri, mwakuti izo zikhoza kudzanyenga mbewu kumene, okonzedweratu, osankhidwawo ngati kukanakhala kotheka, pafupifupi ngati chinthu chenichenicho, mwaona? Chotero masiku otsiriza. Tsopano, inu mwaona, ndi nthawi ya tirigu tsopano, ikuyandikira nthawi yokolola. Uno si mbado wa Luther, uno si mbado wa Pentecoste, uno ndi mbado wa Mkwatibwi. Monga Mose anaitana fuko kutuluka mfuko, Kristu lero akuitana mpingo kuti utuluke mu mpingo, inu mwaona, chinthu chomwecho moyimira, watengera iwo ku dziko lolonjezedwa la muyaya la ulemerero. Tsopano, kumukana munthu ameneyo amene akuchita kuitanako, Kristu, zilibe kanthu ngati iwe uli wa Pentecoste, Methodist, Luther, chilichonse chimenewe uli, iwe ukuyenera kuti mbado uno. Ndilibe chowatsutsa iwo, osati nkomwe koma mu mbado uno tsopano, inu mukuyenera kuvomereza monga iwo anachitira mu mbado umenewo, munthu wa Kristu amene ali mawu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu, yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, Ahebri 13:8. Mwaona, inu mukuyenera kumuvomereza munthu ameneyo wa moyo wa muyaya. Tsopano, moyo umene Luther anali nawo, unali kulungamitsidwa. Wesley anali ndi kuyeretsedwa, anaonjezera kwa iwo. A Pentecoste anali ndi kubwezeretsa kwa mphatso kubwereranso mmenemo, anaonjezera kwa iwo. Koma tsopano, izo zikudzathera muthupi. Inu mwaona, magawo atatu a izo ndipo kuchokera mmenemo. Tsopano, pamene chiukitsiro chidzabwera, moyo umene unkakhala mwa achilutera amenewo, umene unatulukamo, moyo umene unkakhala mwa Amethodist ndipo unatulukamo, moyo umene unapita mwa Achipentekoste, wonsewo udzakwatulidwa kuchokera munthaka muthupi la Mkwatibwi kuti udzatengedwele pamaso pa Yesu Kristu. Ulemerero kwa Mulungu. Oh, izo ndi zosangalatsa. Izo ndi choonadi. Ife takhota pangoja. Ife tikuyang'ana choloza kumwamba. Tikuyang'anira kudza. Chophimba pa piramidi. Monga mmene ife tinganenere. Kubwereranso kwake. Mpingo ukuyenera kuukitsidwa posachedwa apa. Ndipo ife tikuyenera kukonzekera. Ndipo njira yokhayo imene inu mungatere sikunena kuti chabwino. Ine ndiwa assemblies. Ine ndiwa oneness, twoness. Kapena chili chonse chimene icho chili. Zonsezo kumeneko. Ine ndiwa mpingo wa Mulungu. Zimenezo sizitanthauza kanthu. Makolo athu anafula ndi kuvina, zimenezo ndi zabwino mwangwiro, limenelo linali tsiku lawo. Koma lero, inu simukuyang'anizana ndi bungwe limene iwo analipanga. Koma ndi moyo umene ukuchitika, amene ali Yesu Kristu. Mnyamata uyu anali atachita chinthu chomwecho. Mose analemba malamulo amenewo. Koma inu mwaona, Mulungu yemweyo amene analemba malamulo mwa mneneri wake, anali chinthu chomwecho chimene chinalosera kuti tsikulo lidzabwera. Ine ndidzautsa mneneri wofanana ndi ine, ndipo kudzachitika kuti onse amene sadzamumvera iye adzadulidwa. Kubwereranso kumankhusu achipembedzo ndi ngayaye. Iwo akuyenera kupitirira kumoyo. Ndipo lero musamati ndine wa Pentecoste, ine ndiwa ichi, ine ndiwa icho. Zimenezo sizitanthauza kanthu. Inu mukuyenera kumuvomereza munthu Kristu, moyo wa muyaya, ukuyang'anizana ndi wina aliyense wa ife. Musayiwale zimenezo. Atsogoleri enawo, inu mwaona, iwo anali ndi kugwira kotero pa iye. Anthu awo amaphunzitsidwa, chabwino, ife ndi aichi, ndipo ife ndi aicho. Ndipo anali ndi kugwira kotero pa iye. Koma ndi chinthu chopsa bwanji kukana utsogoleri wa moyo wa muyaya. Tsopano, moyo umenewo ulipo usiku uno. Uko mkulondola, mzimu woyera ulipano, umene uli Kristu maonekedwa mzimu, mzimu wake, kudzodzako ulipano. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu, kuchitsiriziro, kumathero a dziko lapansi. Yesu yekha akhoza kukutsogolerani inu kumoyo wa muyaya umenewo. Palibepo mpingo, palibepo chipembedzo, palibepo mlaliki, palibepo wansembe, palibepo kanthu kena kalikonse kamene kanga kutsogolereni inu kwa iwo. Inu mukuyenera kuti muzitsogoleredwa ndi iyeyo, mmodzi yekhayo amene angathe kukutsogolerani inu. Kodi mungalingalire iye kukutsogolerani inu kuchoka ku mawu ake amene ali iyeyo, ndipo ngati iye ali mawu, ndipo ndinu gawo la iye, kodi inu simungakhale gawo la mawu? Mawu amene Mulungu akufuna kuti atsanulirepo madzi achipulumutso lero, kuti amuzindikiritse iye lero. Monga atumwi anamuzindikiritsa iye, monga Luther, monga Wesley, monga mwa anthu masiku amenewo anamuzindikiritsa iye. Uno ndi mbado wina. Iwo ndi mawu. Mawu anati zinthu izi zimene ife tikuziona zikuchitika tsopano, izo zinanenedweratu kuti zidzachitika mu ola lino. Chotelo mulandireni Yesu Kristu. Ndipo mumulole iye akutsogolereni inu kumoyo wa muyaya. Ngakhale iye analata chita bwino mnyamata uyu. Iye analata peza zinthu zabwino zonse. Kusukulu ankachita bwino. Ngati mnyamata wabwino Mosa kaika iye anali wabwino. Ngati bambo weniweni powamvera abambo ake mugeni iye anali wabwino mnyamata wabwino. Wabwino kwa makolo ake. Iye anali wokhulupirika kwa wansembe wake. Iye anali wokhulupirika kwa mpingo wake. Iye anali wokhulupirika ku malamulo a Mulungu. Koma iye anataya chinthu chachikulu kwambiri ndipo zina zonsezo sizinatanthauze mochuluka kwambiri kwa iye pamene iye anakana utsogoleri wa moyo wa muyaya Yesu Kristu. Zindikirani. Utsogoleri umenewu ukuyang'anizana ndi wina aliyense wa ife lero, chinthu chomwecho mmene icho chinachitira ndi mnyamata uja ife, zilibe kanthu mmene ife tilili achipembedzo. Inu mukhoza kukhala wa Katolika, inu mukhoza kukhala wa Baptist, Methodist, kapena inu mukhoza kukhala wa Pentecoste, kapena chilichonse chimene inu muli. Chinthu chomwechi mukuyang'anizana nacho usiku uno, moyo wa muyaya. Ndiko kumuvomereza Yesu Kristu. Ife timapatsidwa mwayi umenewu. Nthawi zina moyo ife timayenera kuti tiyang'anizane nacho chinthucho chimodzimodzi monga mmene mnyamata uyu anachitira. Chifukwa inu ndi munthu wachivundi ndipo inu mumapatsidwa mwayi wakusankha. Inu mumakhala nako kusankha. Mulungu anazipanga izo chomwecho kuti inu mudzikhoza kusankha. Ngati iye anamuyika Adamu ndi Eva pa ufulu wochita mwakufuna kwawo kuti iwo azisankha, ndipo kenako iwo anapanga kusankha kolakwika, ndipo mwaona, iye sangachite zosiyana kwa inu kuposa mmene iye anachitira kwa iwo. Iye akuyenera kuti akuike ninu chinthu chomwecho kuti inu muzikhoza kusankha kapena kukana. Inu mulinako kusankha. Tiyang'ane pa ena iwo. Inu mulinako kusankha ngati mnyamata kaya inu muphunzira kapena ayi. Inu mulinako kusankha kumeneko. Inu mukhoza kufuna kukhala basi wosafuna kukhala nawo. Inu mukhoza kungowakana iwo. Inu mumakhala nako kusankha kwa khalidwe lanu. Ine ndivulaza pang'ono chabe apa, mukuona. Inu mukhoza kupita uko ndi kukalisiya tsitsi lanu kuti lizikula ndi kukhala bito kapena ena ambulizi. Kapena akazinu, inu mukhoza kuoneka ngati munthu wooneka bwino, kapena mukhoza kukhala mmodzi wa zolengedwa zosamvetsetseka izi, zimene ife tili nazo kunja uko. Izo za maso a blue, ndi kumeta kwa phanke ndi zinthu, iwo ndithude amatsutsana ndi mawu a Mulungu, zimene zili mwamteradi zosiyana. Osapeleka nkomwe, osapeleka pemphero kuti alandiridwe, ndicho choonadi, ndiko kulondola ndendende. Zimenezo ndi zimene Bible limanena. Koma chachitika ndichiyani kwa inu mpingo? Inu mwaonela television kwambiri. Zinthu zochuluka kwambiri za mdziko, izo ndi zophweka kwambiri kuti khalidwe lanu lakale la Adamu ligwere mu zimenezo kuti muzikachita monga onse ayiwo. Mundilole ine ndibwerezenso ichi kachiwiri. Mukokulumunya, mukupeleka kwa chitetezero mu masiku a Mose. Pamene Mose anawatulutsa ana kumeneko, pankayenera kukhala masiku 7 amene sipankayenera kukhala chotupitsa pakati pa anthu. Aliyense akudziwa zimenezo. Mu Eksodo, chotupitsa chisadzapezeke mu msasa wanu nkomwe masiku 7. Masiku 7 amenewo ankayimirira mibado isanu ndi iwiri ya mpingo yonse. Mukuona? Opanda chotupitsa. Tsopano, chimenecho ndi chiyani? Wopanda kachikhulupiriro, wopanda dziko. Yesu anati, ngati inu muli konda dziko lapansi kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili nkomwe mwa inu. Mukuona? Ndipo ife tikuyesetsa kuti tisakanize zimenezo. Inu simungathe kuchita zimenezo. Inu mukuyenera kuti mubwere kwa chinthu chimodzi kuti mukhulupirire. Inu mwina mukhulupirira Mulungu, inu mukhulupirira mpingo wanu, inu mukhulupirira dziko ndinu. Inu simungathe kuzisakaniza izo pamodzi. Ndipo inu simungathe kugwiritsitsa kwa zinthu zakale izo zimene mpingo wakale wa pambuyo panu nkachita. Inu mukuyenera kutenga uthenga wa olali. Iye anati, zimene zatsalira musalole kuti zikhale mpaka mmawa, kuti zidzafike mu mbado wina uwu. Muziwoche izo ndi moto, ziziwonongedwa. Kuti mbado umene inu mukukhalamo, uthenga wa mbado uno, iwo ukuyenera kuti utulutsidwe kuchokera mmalemba, ndipo uvomerezedwe ndi kutsimikiziridwa ndi Mulungu kuti ndi Mulungu wakuchita chomwecho. Ndiye inu mwina muulandira iwo kapena muukana iwo. Umenewo ndi moyo wa muyaya, utsogoleri wa mzimu woyera, ukutsogolera mpingo wake. Ife tikhoza kukhala pamenepo nthawi yayitali, koma tiyeni tipite chitsogolo, tikhale tikuyendera limodzi. Kusankha kwa khalidwe lanu, inu mukhoza, inu simungathe kuzisakaniza izo tsopano. Inu mwina ndi wa Mulungu kapena wotsutsa Mulungu. Ndipo kachitidwe kakunjaku kamaonetsera ndendende chimene chili mkati. Mukuona? Chisoso, Ambili ayi numuma ganiza, ine ndinalandira ubatizo wa mzimu era, ine ndikupita kumwamba. Zimenezo sisi kutanta uza chintu chimodzi, kuti inu mukupita kumwamba. Ayi bwana, inu mukoza kukala ndi ubatizo wa mzimu era, ola lililose mmoyo mwanu. Ndipo nkudzata ikabe, ndikudzapita kugehena. Bible lima nena chomwecho. Aha, ndizo ndende kulondola. Taona ni hapa, inu ndi muntu wa kunjaku. Inu muli ndizo kudzira zisanu, zimene zima kudzana ndi thupi la kunjaro. Mulungu anakupatsani inu zo kudzira zisanu. Osati kuti mudzimu kudzira iye, nyumba yanu ya pa dziko lapansi. Kuona kulawa, kukudza, kununkiza, ndikumva. Ndiponso inu muli ndi mzimu mkati mwa zimenezo, ndipo iwe uli ndi motulukira musanu. Chikumbuntima, ndi chikondi ndi zina zotero. Motulukira musanu, mene inu mumalumikizana nalo dziko la mzimu. Koma ndi mzimu wanu. Tupilanu lima kudzana ndi za tupi. Lauzimu lanu lima kudzana ndi lauzimu. Koma mkati mwa zimenezo inu muli ndi solo. Ndipo solo imeneyo ndi mbeu imene inachokera kwa Mulungu. Ndipo monga kanda lima mbidwa mchibelekero cha amayi yake. Pamene mwana akubwera mchibelekero cha amake, mwa kambeu kakangono, iko kama kawira kupita mudzira. Ndipo iko si kama panga gawo limodzi kukala muntu. Linalo garu, ndipo linalo mpaka, ndipo linalo kavaro. Onseo ndi makungu a muntu chifukwa iwa kupangika kuchokera kukungu la muntu laba chiambi. Ndipo pamene muntu wabadwa mwatsopano mwamba wa Mulungu. Wokonzedwa ratu kumoyo wa muyaya, wochedwa wosankidwa. Zima zakala mau wa Mulungu pamwamba pa mau, mau pa mau. Osati kachikhulupiriro kachipembedzo ndipo kenako mau, ndi kachikhulupiriro ndipo izo sizingagwire ntchito. Inu simungakhale ndi chotupitsa chimenecho mkati mwa iwo. Moyo wa muyaya umodzi wokha, Yesu Kristu mauwo. Pachiyambi panali mau, ndipo mau anali ndi Mulungu, ndipo mau anali Mulungu. Ndipo mau anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Anzanga, inu mumadyetsa ana anga. Inu mumanditumiza ine kudutsa minda ya umishonale kudziko, kuti ndikabweretse kwa uthenga. Ine ndikuyenera kukhala wona ntima ndinu. Chimene ine ndikuchiona, mwina make inu simukuchiona. Ndi chimene ine ndadzera pano kuti ndidzayesetse kukuuzani inu. Sichifukwa chakuti sindimawakonda anthu. Ndichifukwa chakuti ine ndimawakonda anthu. Mowakonza. Pamene ine ndikuona kulekelera kwa mpingo kupita kumbali ndikuti chabwino ife tinachita ichi ndipo ife tinachita icho ndikuyang'ana pali ponse mu mpingo ndikuona izo sizingagwire ntchito basi ndiye taonane apa mu Bible ndipo muone izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo kumapeto mbado wa mpingo wa Laodikaya wofunda uwu ukumuika Yesu kunja mau iye sana itane konse iye saita na mpingo uliwonse iye anati onse amene ine ndiwakonda ine ndimawadzudzula ine ndimawalanga iwo. Kuwatenga mau ndi kuwapuntha iwo ndi kumati inu mukulakwitsa pamenepo ndicho chifukwa chake ine ndimakukonda ninu ngati inu mudzatsegula chitseko ndi kundilowetsa ine ndidzalowa ndikudzadya ndi inu osati mpingo iye wayikidwa kale kunja kwa iwo. Iyo wapita ku Ecumenical Council, uko kumene iwo wapita, kubweleranso komwe ku Rome kumene iwo unachokerako. Ndipo ndizo ndende, ine ndazilemba izo papepala kuchokera zaka 25 zapitazo, kapena zaka 33 zapitazo, ndipo ndizo hapo. Osati zokhazo ayi, izo zinalembedwa mu Bible kuchokera mmasompenya, iwo wabweleranso, palibepo njira iliyonse yo upulumutsira iwo, iwo wapita. Iwo ukala mwanjira imeneyo. Mulungu akuita na aliense paika paika. Ine ndaima pakomo ndipo ndikugogoda ngati mwamuna aliense, munthu aliense, munthu mmodzi mwa sauzande zikhoza kukala mmodzi pa milioni. Monga ine ndinanena mausiku angapo apitawo, pamene Israeli anatuluka mu Igupto, panali anthu 2 milioni okha amene anabwera. Ndipo 2 milioni okha, mmodzi yekha. Anthu awiri okha anakalowa, mmodzi pa milioni. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Kalebu ndi Yoswa. Ndipo Yesu pamene iye anali pa dziko la pansi iwo anati makolo athu anadya mana mchipululu ife tikusunga miyambo ndipo ife tikuchita ichi ife tikudziwa pamene taima iye anati ine ndikudziwa makolo anu anadya mana mchipululu ndipo aliyense wa iwo analekanitsidwa kwa muyaya iwo anafa. Pamene umuna ubwera kuchokera kwa mwamuna kapena mkazi pamakhala mazira milioni amene amabwera pamakhala mbeu milioni zobwera. Ndipo kuchokera kuti mbeu tating'ono tonse ito tamtundu menewo ngati ito tikuchokera kwa ng'ombe yaimuna kapena munthu kapena chilichonse chimene icho chili pamango khala basi mamiliyoni atimbeu timbeu miliyoni tikugwira ntchito. Mmenemo mumakhala imodzi yokha ya timbeu timeneto imene inadzodzedweratu kumoyo pakuti mumakhala dzira limodzi mmenemo lachonde kuti likakumane ndi iyo.
kukonklondola ima kumana ndizira limodziroka timodzimodzi nditupili hapa limene la kalapa ndipo mbeu yo imachokela kwa Mulungu mukona ndipo muione mbeu ya ingono imeneyo ikubwela pakati pa mbeu zonsezo ndipo imadzaenda mozungulira izo kuzidutsa izo kupita hapa ndikukalipeza dzira lacho ndeiro ndi kukakwawira mwairo ndipo zina zonsezo zimafa nanga bwanji ngati zikanakhala mwanjira imeneyo ndi mpingo lero mmodzi pa miliyoni Mukuona kumene iwo ngakakhale gwalala ndilo chipata ndipo yopapatiza ndi njirayo ndipo apang'ono kumeneko adzakhalako omwe ati adzayipeze iyo chifukwa yotambalala ndi njira yopita kuchionongeko ndipo ambiri adzakhalako kumeneko ati adzadutse pamenepo kodi izo ndi chionadi mbale Branham ine sindikudziwa koma ine ndikungobwereza lemba mukuona Sopano, inu munadzodzedweratu kumoyo, inu mudzaona iwo ngati inu munadzodzedweratu kuti mudzaone iwo, ngati inu simunadzodzedweretu kuti mudzaone iwo, inu simudzaona iwo. Anati, iwo alinao maso koma osatha kuona, makutu koma osatha kuumva. Muyenera kukhala othokoza bwanji mpingo, mene inu mukuyenera kudzongolera nokha kuchoka kuzinthu izi, mene inu mukuyenera kumukhalira Mulungu pamoto, kuti maso anu aziona zimene inu mukuziona. Makutu anu azimva zinthu zimene inu mukuziona. Utsogoleri, nchifukwe chiani inu munabwera pano usiku uno kuti mudzamve utenga ngati uu. Ine ndima nenedwa kudutsa mziko li ndimipingo kuti ndine wote ngeka. Nchifukwe chiani inu munabwera. Mzimu woyera unakutsogolerani inu kuno. Mukuona, mukuona, kuti mudzamve tsele kudzadulidwa. Zidule nipo zinthu za mdziko. Muvomereze utsogoleri wa Yesu Kristu. Kapena inu muonongeka motsimikiza basi chimodzi-modzi ndi dziko la pansi. Inu mumakhala ndi kusankha kwa khalidwe. Momwe inu mudzikhalira khalidwe, zimenezo zimakhala ndi inu. Inu mumakhala ndi chisankho cha mkazi. Inu mumapita uko ndipo mumakamutenga mkazi wanu. Inu mukafuna kutenga mkazi, inu mukafuna kutenga amene angakhale wothandizira wanu kwa chimene inu mukufuna wanu mumakonzekera khomo lanu la mtsogolo mmene liti lidzakhalire kodi inu mungamulingalire mwamuna mwamuna wa Chikristu kupita uko ndi kukatenga mmodzi wa mariketa amakono awa kuti akhale mkazake kodi inu mungalingalire mwamuna yakuganiza chiyani ndi khomo la mtundu wanji limene iye ati adzakhale nalo ngati iye ati adzatenge wodzivula wovina kuchokera pa msewu kunja uko hule wa pa msewu oh inu mukuti tsopano dikirani miniti kodi iye amadziveka yekha chotani mukuona mukuona amavala akabudula ndi zinthu iye ndi hule wa pa msewu oh inu mukuti tsopano mbale Branham oh masiketi ang'ono othinawo amaoneka ngati watsanuliridwamo hule wa pa msewu Yesu anati, aliyense amene ayang'ana pa mkazi namusirira iye, wachita naye chigololo iye mu mtima mwake. Ndiye iye akuyenera adzayankhire zimenezo. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anadziperekera yekha. Wolakwa ndi ndani? Taganizirani zimenezo. Inu mukuti, iwo sakupenga zovala zina zilizonse. Iwo ali ndi salu ndi makina osokera. Palibepo chowiringula. Ndizo ndendende. Tsopano, ine sindikufuna kuti ndikupwetekeni inu. Ndipo iyi sinthabwala. Izi ndi pakuti atero Ambuye kuchokera mmalemba. Ndizo zoona ndende mzanga. Ndine bambo achikulire. Ine ndilibe nthawi yayitali yoti ndikhale moyo. Koma ine ndiyenera kuti ndikuzeni inu choonadi. Ngati uli uthenga wanga otsiriza, iwo ndi choonadi. Mukuona? Musatero mlongo. Msatero mbale. Ndipo anthu inu amene mukukakamira kukachikhulupiriro. Ndipo mkumadziwa kuti mawu a Mulungu akutsimikiziridwa pa maso panu pomwe. Ubatizo wa mzimu woyera ndi zeni izi zimene ife tili nazo lero. Ndiyeno chifukwa chaka chikhulupiriro kanu mukumachoka kwa iwo. Zingateke bwanji kuti mungakhale mwana wa Mulungu. Ndipo mkumakana mawu a Mulungu amene ananenedweratu kwa masiku otsirizano amene ife tili mkukhalamo. Inu mungachite bwanji izo. Baibulo lingathe bwanji kutchula izi. Monga ine ndinanena usiku wata za mfumu nthawi ina uko kumwera. Pamene iwo anali ndi achikuda kumeneko akugulitsidwa kuti akhale akapolo. Bwanji iwo basi samaposa msika wa magalimoto akale. Inu mumapeza mtengo wa malonda pa iwo. Ndipo ine ndinadzidzimutsidwa pa malo ang'onowo. Ine ndinawerenga tsiku lina pamene wogula anabwera kumeneko kuti adzagule ena. Ndipo iye anati, chabwino, tsopano ine ndikufuna. Iwo amakhala okhumudwa. Iwe umachita kuwakwapula iwo, kuwapangitsa iwo, kugwira ntchito chifukwa iwo anali ali kutali ndi kwawo. Iwo anali atagulitsidwa akapolo, ndipo iwo anali mdziko la chilendo limene sankadziwa kalikonse kairo, ndipo sadzabwereranso kwawo kenanso, ndipo iwo amakhala okhumudwa. Inu mumachita kuwakwapula iwo, kuwapangitsa iwo kuti agwire ntchito. Koma wogula uyu anabwera pa munda wina. Mnyamata wina kumeneko ali ndi chidali chake panja, chibwano chake mwamba, inu simumasowa kuti muzichita kumukwapula iye. Iye amakhala wochanga muka. Ndipo iye amasunga makalidwe aye na onse ayiwo. Wogulayo anati, ine ndi gule uyu. Iye anati, iye siwo amalonda. Simutero ayi. Inu simumugula iye chifukwa iye siwa malonda. Iye anati, chabwino, mtiani chikumupangitsa iye kukhala wosiyana kwambiri. Anati, kodi iyeyo ndi bwana wa ina onsewo? Anati, ayi. Anati, kodi inu mumamujetsa iye mosiyana? Anati, ayi. Iye ndi kapolo, iye amakadya uko limodzi ndi ena onse ayiwo. Anati, mtiani chikumupangitsa iye kukhala wosiyana kwambiri. Iye anati, ine ndi mkadabwa ine mwini, mpaka ine ndi nadzafufuza. Uko ku Africa, kumene iwo amachokerako, kumene mabuno anawagula iwo, ndipo nkuwabweretsa iwo kuno, ndipo nkuwagulitsa iwo ngati akapolo. Kumeneko abambo ake ndi mfumu ya mtundu. Ndipo ngakhale ali mlendo kutali ndi kwawo, iye akudziwa kuti ndi mwana wa mfumu. Chotelo iye amakhala mwakhalidwe limenelo. Ndi chidzudzulo bwanji kwa Chikhristu. Ife tikuyenera kuti tidzimuyimirira Mulungu ndi moyo wa muyaya. Alipo maonekedwe amodzi okha moyo wa muyaya, ndipo ndiwo wa Mulungu. Iye yekha ndi amene ali ndi moyo wa muyaya. Ndipo ndife ochokera kwa iye, chifukwa ndife nyongolotsi za mzimu wake. Ndiye ife tidzikhala khalidwe la akazi ndi amuna monga Bible linanenera kuti ife tidzichitira. Osati Ayezebeli amumseu ndi Marike abungwe, koma njonda za Chikhristu, ana amuna ndi akazi a Mulungu, obadwa ndi mzimu wa Mulungu, kuonetsera kuwala mmasiku athu ndi kukumwaza iko, ndizo ndende kulondola. Tatalikirana nako bwanji iko, bwanji, chinthu chomwecho chimene mnyamata uyu anachita apa. Iye anakana, anaukana moyo wa muyaya, chifukwa iwo ukanamuchotsera iye mayimidwe ake achitukuko, iwo ukanamuchotsera iye chake chisangalalo chake cha ndalama. Iwo ukanamuchotsera iye chiyanjano chake mumpingo. Iwo ukanamuchotsera iye zinthu zambiri. Iye ankadziwa zimene iwo ukanadzamuchotsera iye. Iye anali mnyamata oganiza. Ndipo iye anamverera kuti sakanalipira mtengo. Komabe iye anaganiza, ine ndingodalira chipembedzo changa ndikumapitirira. Koma pansi mumtima mwake iye anali kudziwa kuti panali china chake chokhudza Yesu Kristu chimene chinali chosiyana ndi ansembe awo atsiku limenero. Ndipo uthenga uliwonse umene umabwera weniweni, uthenga wabado wa Mulungu umakhala wosiyana ndi kachitidwe kachikale pamene machiritso a uzimu anatulukira osati kale kwambiri. Kodi inu munazindikira momwe otsanzira anatsatira izo? Mukuona, ndipo mmodzi aliyense wa iwo ali mmabungwe amenewo akukhala mmenemo. Kodi aliyense akudziwa kuti pankaine akukhala uthenga otsatira zimenezo? Bwanji, Mulungu samatichezetsa ife. Iye amakopa chidwi chathu ndi china chake. Ndipo pamene iye wakopa chidwi chathu, kenako iye amadzapeleka uthenga wake. Taonani, pamene iye anadzabwera koyamba pa dziko lapansi ndipo anayamba utumiki wake, oh rabi wang'ono, ife tikukufunani inu kuno muchali chichathu. Ife bwerani kuno, mneneri wang'ono, oh ife tikukufunani inu kuno, bwerani kuno. Koma tsiku lina iye anayimirira ndipo anati, ine ndi Atate anga ndi mmodzi. Oh mai, iye akudzipangitsa yekha Mulungu. Pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo mwa inu. Iye ndi mthakati. Ife tilibe kanthu kochita nazo izo. Atumwi amenewo atakhala pomwe apo, masauzande anamuchokera iye. Koma atumwi amenewo anali odzodzedweratu kumoyo. Iye ananena chomwecho. Iwo samatha kuwafotokoza iwo. Iwo anali kuwakhulupirira iwo. Iwo anakhala ndiwo chifukwa anati, palibe munthu amene angachite ntchito izi. Ngakhale ansembe ankadziwa zimenezo. Nikodemo anati, ife tikudziwa msonkhano wa Sanhedrin kuti palibe munthu amene angachite ntchito izi pokhapokha atakhala wochokera kwa Mulungu. Mukuona? Petro pa tsiku la Pentekosta anati, Yesu wa ku Nazareti, munthu wovomerezedwa ndi Mulungu pakati pano. Mulungu anali ndi iye. Tayang'anani mmalemba. Chimene malemba anati akanadzachita. Yesu anati, fufuzani malemba. Mmenemo inu mukuganiza kuti muli nawo moyo wa muyaya. Iwo ndi amene akuchitira umboni za ine. Ngati inu mukanamudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine. Pakuti Mose analemba kuti ine ndikanadzabwera. Maonekedwe amene ine ndikanadzabweramo. Iye anabwera ngati mwana wa munthu. Iye akubwera mayina atatu, ngati Mulungu, atatu, monga Atate Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu yemweyo, ndi makhalidwe atatu. Tsopano ndiye, aponso, kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, Luther, Martin, ndi a Pentecoste, chinthu chomwecho, makhalidwe atatu, malo atatu, mibado ya mpingo itatu. Chinthu chomwecho, madzi, magazi, ndi mzimu. O basi, pamene inu mukupitirira, zinthu zitatu zimene zimakutengerani inu kubwerera mthupi. Monga izo zimakubweretserani inu kuchoka mukubadwa kwanu kwa chilengedwe, zimayimirira kubadwa kwanu kwa uzimu. Mwana akamabadwa, chinthu choyambirira ndi madzi, chotsatira magazi, ndipo kenako moyo. Umo ndi mmene inu mumabwerera mu ufumu wa Mulungu, mwanjira yomweyo. Mukuona, umo ndi mene mpingo mabwerera, mwanjira yomweyo, chinthu chomwecho. Tsopano zindikirani pa zinthu zitatu izi. Mulungu waumba lake, akuumba thupi lake. Tsopano, ife tikupeza kuti apa, kuti inu mumakhala ndi ufulu mukusankha kwanu. Inu mumasankha mtsikana amene inu mukufuna kuti mumukwatire. Iye amakuvomerani inu zabwino. Ndiye chinthu china. Inu mumakhala ndi kusankha ngati inu mukufuna kudzakhala moyo kapena inu simukufuna kudzakhala moyo. Inu mumasankha tsopano pakati pa moyo ndi imfa. Inu mukhoza kukhala moyo. Mnyamata ameneyo anali nacho chisankho chimenecho. Iye anali wochita bwino muchina chilichonse. Mwamuna wachipembedzo, koma iye ankadziwa kuti pamene izo, iye anayankhula izo za iye mwini. Ine ndasunga malamulo onse awa kuyambira ine ndili mwana. Koma iye ankadziwa kuti analibe moyo wa muyaya. Mukuona? Ndipo iye anali ndi kusankha kuti auvomereze iwo kapena kuti aukane iwo. Ndipo iye anaukana iwo. Kumeneko kunali kulakwitsa kuopsa kumene iye anayamba wapangapo. Zina zonsezo sizikanawerengedwa. Izo sizitero. Izo siziwerengedwa. Pokhapokha iwe utatenga kusankha kumeneko. Tsopano, tiyeni timutsatire iye pa kusankha kwake, ndipo tione kumene iko kunamutsogolera iye. Tsopano, tione kumene iye anasankha. Tsopano, taonani. Iye anali mwamuna wa chuma. Iye anali mwamuna wa malonda. Iye anali wolamulira. Ndipo iye anali mwamuna wa chipembedzo. Zonse izo. Lelo ife tikhoza kunena kuti mnyamata. Iye ndi wa Methodist wenweni. Kapena wa Baptist. Kapena wa Pentecoste. Iye ndi munthu weniweni, mnyamata wabwino weniweni, wabwino, palibe chilichonse mukananena za iye, wamsangala, wabwino, wochezeka, ndi chilichonse, analibe makhalidwe oyipa iye, iye mwina mwake samasuta, samamwa, kapena kuyendayenda ku makanema ndiko kavina, ndi chilichonse chimene ife tingazitchule izo lero, mene ife tingamuyikire malo mkristu. Koma zimenezo si moyo wa muyaya apobe. Zimenezo si zimene ife tikuzikamba. Iye mwina mwake anali wokhulupirika kwa mpingo wake. Umene iye mwina mwake analimo. Koma inu mukuona, ndipo kodi izo zinamutsogolera iye kuchiyani? Kutchuka kwa kukulu. Tiyeni tinene kuti ngati iye anali mlaliki. Iye akanakhala anali ndi chalichi chabwinoko. Iye akanakhala mtumiki wa dera kapena bishopu. Mukuona, izo zimakutsogolera iwe kukutchuka. Ndipo izo zinamutsogolera iye kuchuma ndi kuchuka. Izo zikhoza kuchita chinthu chomwecho lero inu muli ndi luso lopambana loimba. Ine ndimalingalira za mnyamata uja kanthawi kapitako amene anaimba nyimbo ija kuno. Mmene iye anaipereka iyo kwa mdierekezi. Ndipo tsopano iye akukaitenganso iyo. Ndipo akusiana bwanji iyeyo ndi Elvis Presley ndi enawa. Pat Boone ndi gulu ngati limenelo. N. Ford, anyamata amenewo, oimba opambana. Ndipo atenga luso lao, luso lopatsidwa ndi Mulungu limenelo. Ndipo akuligulitsa ilo ntchito kuti adzidzodzera ntchito za mdierekezi. Uko nkulondola. Woimba wina wabwino kumagulitsa luso lao lopatsidwa ndi Mulungu chifukwa cha kutchuka mdziko lino. Kuti akhale wina wake. Inu mungakhale mochuluka bwanji wa thupi kuposa mmene inu mungakhalire kukhala wina wake kuposa kukhala mwana wa Mulungu. Ine sindikusamala kaya mzinda wonsewu ndi wanu, dziko lonseli. Ndipo inu simunavomerezebe utsogoleri wa moyo wa muyaya mwa mzimu oyera. Kristu, inu mudzatha bwanji. Inu ndi ndani muli monse. Ndinu chivundi chakufa, wakufa muchimo ndi mkulakwa. Wachipembedzo mmene inu mukufuna kukhalira. Wokhulupirika mmene inu mukufuna kukhalira kumpingo. Mlaliki, ngati inu mukufuna kuti muzikhala pa guwa. Koma mukakana, inu mufa. Iye anali wochita bwino kwambiri. Iye anali wochita bwino kwambiri kuno moyo uno. Ndithudi, ife tikumupeza iye kumene ife tikuona, ndiye ife tikumupeza mnyamata uyu kuti iye anapita, ife timutsatire iye pang'ono pokha. Ndipo ife tikuona kuti iye anachita bwino kwambiri. Ndipo ife timutsatire iye kudutsa mu Bible. Ife tikuzindikira kuti ife tikudzamupeza iye ali munthu wa chuma. Iye ali ndi malo akulu kwambiri, iye amawachezetsa oweruza milandu ndi ameya a mzindawo, kapena ena onse, iye ali pamwamba pa denga lake, ndipo iye akumakhala ndi maphwando akulu, ndi othandizira ambiri, ndi akazi, atsikana, ndi china chilichonse zitamuzungulira iye. Ndipo pali wopemphetsa amene akugona pa chipata dzina lake Lazaro. Iye akusesa zinyenyetswa zochokera kwa iye. Ife tikuidziwa nkhaniyo. Chinthu chotsatira, iye akupitirira kuchita bwino, chimodzi-modzi monga mmene mipingo lero ikuchitira. mwamuna wa malonda wa kalapayo amandiuza ine pomwe kuno mu California kuti mpingo kuyenera uziuza aguru la apanchito zoti azichita. Maona, izo zikudzakhalanso mpingo ndipo makenanso. Izo zilipa inu kumene. Inu maona, inu muli mmenemo. Ndipo inu mukutenga chilemba cha chilombo mosadziwa izo. Ngati inu munayamba mwagulapo imodzi ya matepi anga, mudzapeze imeneyi. Ine ndikapita kwathu, mkukuluzi wa serpenti. Ndipo inu mudzaona kumene iwo uli. Mudzaona kumene izi zikukatera. Ndikupita kwathu tsopano kuti ndikayankhule ngatambu ya alola. Iyo ndi yapafupifupi maola folo. Chotelo ine sindikanakhala nazo izo pa umodzi wa msonkhano ngati uwu. Ine ndikuyenera kuti ndipite uko kumene mpingo umapirira nane motalika kwambiri mopirira. Zindikirani. Koma tsopano inu mukhoza kukamvetsera tepiyo nthawi ina kunyumba kwanu. Zindikirani izi. Tsopano ife tikupeza kuti iye anali wochita bwino kwambiri. Kenako ife tikudzamupeza iye mtsogolo mpaka iye anali wochita bwino kwambiri mpaka iye anati ine ndapeza zochuluka kwambiri. Mnyamata, iye akanakhala mnyamata weniweni wa tsiku lino. Sichoncho iye. Ngakale nkhokwe zanga zadzadza. Izo zikutayikira. Ndipo ine ndili ndi zambiri mpaka ine ndinati oh moyo pumula. Koma chimene yana chitapo yambirira iye anakana utsogoleri wa Yesu Kristu. Mpingo wake, luntha lake, mapunziro ake ndi zonse zinamutsogolera iye kuti akhale wochita bwino. Ayuda onse ankamukonda iye. Iye amapereka kwa iwo. Iye amawathandizira iwo. Iye mwina anachita ichi icho kapena chinacho. Koma inu mwaona, iye anakana utsogoleri wa Yesu Kristu, moyo wa muyaya. Ndipo zimenezo, Bible linati, iye anati, wopusa iwe, usiku uno moyo wako ukufunidwa. Ndipo tsopano ife tikudzamupeza iye malotsatira ku Gehena. Akukweza maso ake ndipo akumuona wopempha uja amene iye anamukana mumsewu ali pa chifuwa cha Abraham. Kunali kulakwitsa bwanji. Momwe mipingo imachitira bwino mu njira imene iyo imayendamo komabe iwo anali alibe moyo wa muyaya. Zikundikumbutsa ine za ulaliki umene ine ndinalalikira kuno osati kale kwambiri. Sefa ya munthu oganiza. Inu mwina mwake muli nawo iwo. Ine ndinkapita ndikuyenda kudutsa mchire. Ine ndinali kusaka gologolo kugwa kwa masamba uku. Ndipo ine ndinayang'ana pansi. Ndipo ndithudi ine sindingaitchule kampani ya nduduyo. Inu mukuidziwa iyo. Ndipo apo panalipa paketi ya ndudu ili pamenepo. Ndipo ine ndinango idutsa iyo ndikufunafuna mutchire. Ndipo ine ndinaona paketi imeneyo ili pamenepo. Ndipo ine ndinadzayang'anaso mbuyo iyo inati sefa ya munthu oganiza kulawa kwa munthu wosuta. Ine ndinayamba kumapitirira kuyenda kudutsa mutchiremo. Ndipo mzimu wera unati potoloka ndipo ukatole iyo. Ine ndinafikira pansi ndipo ndinaitola iyo sefa ya munthu oganiza kulawa kwa munthu wosuta. Ine ndinaganiza kampani ya Chimerika apa ikugulitsa imfa mozimbaitsa kwa nzika zake zomwe za Chimerika. Sefa ya munthu oganiza inu ndikulawa kwa munthu wosuta. Ine ndinali kuchionetsero cha dziko ndi U. Brian Branagh ndi iwo kumeneko pamene iye ankachita kupima konse kuja. Ndi mmene iye anayikira ndudu imodzi ndi kudutsitsa msangalabwi ndipo anatenga anapukuta chikongacho ndipo anadzachika icho pa msana wa Khoswe woyera. Ndipo mu masiku 7 iye anali atadzadza kwambiri ndi kansa kumalephera kuti ayende. Ndipo iwo anati inu mukudziwa iwo amati sefa anati iyo ndi njomba. Ama gulitsa ndudu zambiri, zimatengera chikonga chochuluka kwambiri kuti chimukhutitse mdyerekezi ameneyo uko mklondola. Ndipo pamene inu mutenga ndudu yokhala ndi sefa, izo zimatengera pafupifupi ndudu folo kuti zitenge malo a imodzi. Iyo ndi njomba kuti akugulitseni inu ndudu zambiri. Inu simungakhale ndi utsi pokhapokha inu mukhale ndi phula. Ndipo phula inu muli ndi kansa. Mukuona mmene izo zimakhalira. Ndipo achimereka akhungu amayembekezera kuti kalulu atuluke muchipewa pena pake zikatero iwo amatsatira izo. Inu simungakhale nazo izo. Izo ndi imfa. Ine sindi kusamala kumene inu mumapita. Iyo ndi imfa kulikonse kumene inu mungapite. Sefa ya munthu oganiza. Munthu oganiza sangasute nkomwe uko mkulondola. Ngati iye ali ndi maganizo aliwose nkomwe. Chabwino. Ine ndinaganiza izo zikhoza kungofanizidwa ndi machalichi. Mukuona, ine ndikuganiza kodi Mulungu ali ndi sefa. Inde. Ndipo chali chichili chonse chili nayo sefa. Uko mkulondola. Iwo amasefa amene akulowa. Ndipo iwo amaloleza imfa yambiri kuti ilowe mwaponso.
How could you ever draw a denomination through God's filter?
Inu mungachidutsitse bwanji chipembedzo kudutsa sefa ya Mulungu? Inu mungachite motani izo? Inu mungamudutsitse bwanji mkazi wodula tsitsi kumudutsitsa sefa imeneyo? Ndiuzeni ine. Inu mungamudutsitse bwanji mkazi amene amavala buruku kudutsa pamenepo? Pamene izo ndi chonyasa kuti iye azivala chovala cha mwamuna. Maona, sefa ya Mulungu ikhoza kumugwira iye pamenepo. Iyo singa mulole iye kuti alowemo. Koma machalichi alinawo masefa awo awo. Chotero ine ndi kunena kuti ilipo sefa ya munthu woganiza, ndiyo mawa a Mulungu. Ndipo iyo imakhalana ndi kulawa kwa munthu woyera, uko mkulondola, munthu woyera, osati munthu wachalichi, koma kulawa kwa munthu woyera. Chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu angwiro, achiyero, osaipitsidwa. Ndi imeneyo sefa ya munthu woganiza. Ndipo membala wa mpingo, ine ndikukulangizani inu kuti muzigwiritsa ntchito imeneyo. Chifukwa izo zimabweretsa mochidziko. Ndipo mtanda umodzi wa izo ndi imfa. Mtanda umodzi umatupitsa. Chotupitsa chimodzi cha ching'ono chimatupitsa mtanda onsewo. Aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kwa awa, kapena kudzaonjezera mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Munda wa Edeni, nchiani chinayambitsa imfa ndi chisoni chonse ichi, kupweteka kwa mtima kulikonse, mwana womwe alira aliyense, phokoso la pakhosi lililonse, kulira kwa ambulasi kulikonse, chipatala chilichonse, manda ali onse, zinali chifukwa chakuti Eva anakayikira mawu amodzi, osati onse aiwo, izo zinangowapotoza iwo. Tsopano, Mulungu anati, munthu, pamenepo, iye anali woti azisunga mawu a Mulungu ali onse. Tsopano, kumeneko ndiko koyambirira kwa Baibulo. Pakati pa Baibulo, Yesu anadzabwera, ndipo iye anati, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Osati gawo cha abera iwo, iwo onse. Kumathero kwa Baibulo, chivumbulutso 22, Yesu anapereka umboni wa iye mwini, chivumbulutso cha Baibulo ndi Yesu Kristu. Ndipo iye anati, aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kuchokera umu, kapena kudzaonjezera mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa mu buku la moyo. Tsopano, inu mukadutsa mu sefa ya munthu woganiza imeneyo, inu mudzakhala ndi kulawa kwa munthu woyera, pamene inu muzidzatuluka mmenemo. Kulondola, inu mudzakhala ndi kulawa kwa woyera. Mlongo, inu amene mumavala zovala zimenezo, ganizirani za izo, inu mukuti, ndine wangwiro kwa mwamuna wanga, ndine wangwiro kwa bwenzi wanga wa mwamuna, ndine mtsika na wangwiro, koma nanga bwanji wochimwa uja yemwe anayang'ana pa inu. Pamene iye azidzayankha za chigololo, ndani anachita izo. Mwaona, inu mudzakhala olakwa. Zione ni izo zinalembedwa mawu, chotero izo ndi mukuona, mukhale mkazi woganiza. Mukhale woganiza. Inu mukhoza kunena kuti izo zikhoza chabwino. Nanga bwanji ngati izo zitachitika kuti zili moteromo. Iye ananena chomwecho ndipo mawu amodzi sangathe kulephera. Mukuona? Munthu wopambana anandiuza ine osati kale kwambiri, anandiitanira ine muchipinda chake, anati, ine ndika manja anga pa inu mbale Branham. Inu mukuononga utumiki wanu, polalikira zinthu zimenezo. Ine ndinati, utumiki uli onse umene mawu a Mulungu anga uononge, ukuyenera kuwonongedwa. Mukuona? Iye anati, ine ndika manja anga pa inu. Anati, inu munatumizidwa kuti muzidzapempherera odwala. Ine ndinati, kodi mumakhulupirira zinthu zimenezo mbale? Iye anati, ayi, koma iyo si ntchito yathu. Ine ndinati, ndi ntchito ya ndani ndiye. Mukuona? Chabwino, iye anati, imeneyo ndi ntchito ya abusa. Ine ndinati, tayang'anani pa osonkhana. Uko mkulondola. Mukuona? Chaka chilichonse ine ndikadutsa kulalikira zinthu izi, ndipo ine ndimaganiza ndithudi iwo amvetsa izo. Chaka chotsatira ine ndikamadzabwera, pamakhala ochuluka kuposa kale. Mukuona? Uko mkulondola. Izo zimangoonetsera kuti ambiri ayitanidwa koma ochepa ndomwe asankhidwa. Utsogoleriwo ndi mzimu woyera mzanga. Iwo umakutsogolerani inu ndi kukulondolerani inu muchoonadi chonse. Pamene iye mzimu woyera adzabwera. Tsopano, taganizani za zimenezo. Mutenge sefa ya munthu woganiza. Imeneyo ndi Baibulo. Osati kachikhulupiriro kanu, osati mpingo wanu, inu mutayika. Mutenge sefa ya munthu woganiza. Pamenepo ndi pamene mnyamata uja sana paganizire. Iye anatenga sefa ya mpingo. Iye anadzakhala wochuka mwamuna wa mphamvu. Koma mugehena. Iye anakweza mwamba maso ake ali mukuzunzika. Tsopano, inu mukatenga sefa ya munthu woganiza, Yesu Kristu, mawu, ndipo inu mudzakumbira kulawa kwa munthu woyera, chifukwa iwo adzakwaniritsa zimenezo. Ngati inu muli ndi mzimu woyera mwa inu, iwo umakwaniritsa izi. Ngati mzimu woyera muli bemo mmenemo, inu munene, chabwino, ine sindikuganiza kuti zimenezo zikutanthauza kusiyana kulikonse. Taonani zimene inu mwachita pomwe apo. Chinthu chomwecho chimene Eva anachita, inu mwabwerera pa malo omwewo. Tsopano, tiyeni tipite patsogolo pang'ono. Tsopano tiye mtitenge, timusie muntu amene yapo, yemwe sana gulitse nchito sefa ya muntu organiza, iye anakana kuti avomeleze usogoleri wa Yesu Kristu, kumoyo wa muyaya. Tsopano, tiye nitimutenge wachuma wina, mnyamata wa zamalonda, wolamulira wokhala nawo mwayi womwewo umene mwamuna uyu anali nawo, ndipo anavomeleza iwo, iye anavomeleza utsogoleri wa Kristu. Tsopano, alipo awiri aiwo mu Baibulo amene ife titi tiyankhule za iwo, ameneyo ife tamuona kuti anaukana iwo. Tsopano tiye nitimutenge mwamuna uyu, wachuma wina, mnyamata wa zamalonda, ndiwo olamulira, ndipo iye anavomeleza utsogoleri. Malemba amatuza ife za munthu uyu ngati inu mukufuna kuti muzilembe izi mu Ahebri 11:23 mpaka 29. Mose mwachikhulupiriro anakana kutchedwa mwana wa mwana wankazi wa Farao, anasankha kuvutika ndi mazunzo a Mulungu pochiyesa chitonzo cha Kristu kukhala chuma chachikulu kuposa chuma chonse cha Igupto. Maona, iye anavomeleza moyo wa muyaya. Mose anachiesa chitozo cha Kristu, chuma cha chikulu, kuposa chuma chonse chimene dziko linali nacho. Mose anachiesa chimene cho kukhala cha chikulu. Tsopano, mwamuna wachuma uyu sana tero. Ndipo Mose anali wachuma mnyamata wolamulira, wota adzakhale Farao. Iye anali mwana wa Farao. Ndipo anali wolowa malo kumpando wachifumu. Ndipo iye anayang'ana kuzosa teka guru la oponda matope, guru la kapolo. Koma mwachikhulupiriro, iye anaona lonjezo la Mulungu kudzera mawu kuti anthu ake adzakaenda mdziko la chilendo kwa zaka 400, koma adzatulutsidwako ndi dzanja la mphamvu. Ndipo iye anachiesa icho, haleluya, chuma cha chikulu kuposa chuma chonse cha Igupto. Pakuti iye anasiya Igupto asakudziwa komwe iye anali kupita. Iye ankatsogozedwa ndi Kristu. Iye anasiya. Ndipo iye phazi lake linali pa mpando wachifumu. Ndipo iye akanadzakhala kukhala Farao tsatira mu Igupto. Koma iye anachiesa chitonzo cha Kristu. Chitonzo kuti azitchedwa wosamvetsetsekayo, kutchedwa wotengekayo, kuti akatenge malo ake ndi oponda matope ndi otengeka. Chifukwa chakuti iye anaona kuti ola limene lembalo linalonjezedwa kuti lidzakwaniritsidwa linali lili kumeneko nthawi imeneyo. Ndipo mpingo, dzukani, kodi simukuchiona chinthu chomwecho usiku uno? Ola limene linalonjezedwa lili pa ife. Muchiyese chitonzo cha Yesu Kristu, chuma cha chikulu kuposa chiyanjano chonse cha chili chonse. Kaya izo zitengela abambo, ndiamai, mpingo, china chili chonse. Tsatirani utsogoleri wa mzimu. Tieni ife timutsatire Kristu uyu kwa ochepa. Mose uyu kwa kampindi pang'ono amene anachita zimenezo. Tieni tiuone moyo wake. Chinthu choyambirira pamene iye anavomereza kuti atenga chitonzo cha Kristu ndi kusiya maphunziro ake, kusiya nzeru zake zonse. Iye anaphunzitsidwa mu nzeru zonse za Aigupto. Ndipo kuchuka kwake konse, mpando wachifumu wake, ndodo yachifumu yake, ufumu wake, nduwira yake, chilichonse chimene iye anali nacho, iye anazikana izo. Ndipo munthu winayu ankafuna izo, ndipo anamukana Kristu. Ndipo munthu uyu anakana zimenezo, ndipo anamuvomereza Kristu. Ndipo mwamsanga china chitika ndi chiyani? Iye ankayenera kuti adzileka nitseyeka. Haleluya, mauwa amatanthauza matamando kwa Mulungu wathu. Izo ndizoipa kwambiri kuti ife tikuiwala izo. Iye anakana mipando ya chifumu ndi kuchuka. Iye akanakhala ndi atsika na chichepera okwana azikazi ake ma 100. Ndipo iye akanakhoza kukhala ndi manda pansi pa bwanji. Igupto inkalamulira dziko. Dziko linali pa mapazi ake penipeni. Ndipo iye anali wodzalowa wa chili chonse cha izo. Koma poyang'ana mulemba ndi kuona tsiku limene iye ankakhalamo, ndi kumadziwa kuti china chake mwa iye mbewu ya Mulungu yokonzedweratuyo yayamba kugwira ntchito. Ine sindi kusamala mene inu munga khalire ochuka, kapena momwe inu munga khalire otere. Inu mukhoza kukhala oyang'anira, inu mukhoza kukhala mbusa, inu mukhoza kukhala ichi icho kapena chinacho. Koma ngati mawu awo amoyo wa muyaya mwa mawu a Mulungu anadzodzedweratu mwa iwe, ndipo iwe nkuchiona chinthucho kuti chayandikira, icho chimapita kukagwira ntchito kumakaenda monga choncho, kuyamba kutuluka, kuyamba kuwamvetsetsa iwo. Ndipo iye anakana kuti adzitchedwa mwana wa mwana wa mkazi wa Farao. Chifukwa iye anachiyesa chitonzo cha Kristu, chuma cha chikulu kuposa chuma chonse cha Igupto kapena dziko. Iye anachiyesa icho chopambana. Taonani chimene iye anachita. Iye anachitsatira icho. Uko mwamsanga iye anachotsedwa kwa anthu ake, anthu amene nthawi ina ankamukonda iye. Izo zikoza kukulandani inu chili chonse chimene muli nacho. Izo zikoza kukulandani nyumba yanu. Izo zikoza kukulandani ubwanawe wanu. Izo zikoza kukulandani phwando lanu la msuzi. Izo zikoza kukulandani malo anu kwa akiwanisi. Izo zikoza. Ine sindi kudziwa chimene izo zingakulandani inu. Koma izo zidzakulandani chili chonse chimene chili cha mdziko kapena chimakhala ngati cha mdziko. Inu mudzayenera kuti mudzadzirekanitse nokha kwa chili chonse chimene chili cha chidziko. Inu mudzayenera kuti mudzachite izo. Mose anayika chili chonse kumbali ndipo anapita mchipululu ali ndi ndodo mdzanja lake. Amen. Masiku ndi masiku anadutsa ndipo mukudabwa ngati iye ankaganiza kuti analakwitsa. Ayi, nthawi zambiri anthu amayambapo ndipo iwo amati, oh, ine ndichita izi. Ulemerero kwa Mulungu, ine ndiona izo. Angoyerekeza wina wake kukuseka iwe ndi kukuseleula iwe, mwina mwake ine ndimalakwitsa. Iye anati, iwo amene sangapirire chidzudzulo ndi ana apathengo ndipo sati ana a Mulungu. Mwaona, iwo amangotengeka ndi zogirigisha. Mwaona, mbewu imene ine ndimayikamba mphindi yapitayo. Solo imeneyo munalibemo mmenemo kuyamba ndi kuyamba. Iyo inadzozedwa ndi mzimu ndipo iye anachita mitundu yonse. O inu, iwo, pamene mzimu wanu wadzozedwa inu mukhoza, iwo ndi weniweni mzimu woyera weniweni. Ndipo inu mukhoza kukhalabe mdierekezi. Oh, inu mukuti mbale Branham. Aneneli abodza. Bible linati, masiko tsiriza kudzakala aneneli abodza. Yesu anati, kudzauka Kristu abodza. Osati a Yesu abodza. Tsopano, palibe amene amayima chete pa zimenezo. Koma a Kristu abodza. Kristu amatanthauza odzodzedwawo. Odzodzedwa mwabodza. Iwo ndi odzodzedwa, koma iwo ndi abodza pansi pa izo. Ndipo adzachita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa, kudzayankhula mmalilime, kuvina mu mzimu, kulalikira uthenga. Judas Iscariot anachita zimenezo. Simeon, kapena ai, ine ndikupempha kwanu. Kayafa analosera. Balaamu wachinyengoyo. Ndithuda anachita zizindikiro zonse, chilichonse, machitidwe onse achipembedzo. Koma inu mwaona, inu mukaika mbewu ya chisoso ndi mbewu ya tirigu pa nthaka imodzi ndi kumathirira madzi pa izo ndi kuzidzodza izo, izo zonse zidzasangalala, izo zonse zidzakula ndiwo madzi omwewo. Dzuwa limawalira pa olungama ndi osalungama, ndipo mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Inu mungachoke bwanji kukhala mu mzere ndi mawu. Amen. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Madzi amagwera pa olungama ndi osalungama, odzodzedwa. Yesu anati, iwo adzabwera kwa ine mutsiku limenelo. Adzati, Ambuye, Ambuye, kodi ine sindinatulutse ziwanda? Kodi ine sindinanenere? Kodi ine sindinachite zinthu zazikulu mudzina lanu? Iye adzati, inu akuchita kusayeruzika, chokani kwa ine. Ine sindikukudziwani inu nkomwe. Pitani ku gehena wa muyaya yemwe wakonzedwera mdierekezi ndi angelo ake. Inu mukuona? Mau bwanji, mwabodza. Kupembedza pachabe, kulimbikira pachabe. Chifukwa chiyani inu mumachita zimenezo pamene inu simukuyenera kuti muzichita zimenezo? Chifukwa chiyani mumatenga choloweza malo pamene miyamba ndiyo dzadza ndi zenizeni? Mukuona, inu simumayenera kuchita zimenezo. Tsopano, ife tikumupeza Mose wodzodzedwawo. Palibe chimene chikana mutembenuzira iye mbuyo. Abale ake omwe anamukana iye, zimenezo sizinamulepheretse iye. Iye anapitirirabe wakuchipululu. Ndipo tsiku lina ali kumeneko iye anakumanako ndi Mulungu maso ndi maso. Ndi lawi la moto litapachikika pa chisamba. Linati, Mose, vula sabato zako, malo amene iwe waimapo ndi woyera, pakuti ine ndamva kulira kwa anthu anga, ndipo ine ndamva za kubula kwawo, ndipo ine ndikukumbukira lonjezo langa la mawu. Ndipo ine ndikubwera kumeneko. Ine ndikutumiza iwe kumeneko kuti ukawatulutse iwo. Ndithudi, iye anakumana naye Mulungu maso ndi maso. Iye anayankhula naye iye. Iye anatumidwa ndi Mulungu. Mulungu anabwereranso lawi la moto lomwe lija. Ndipo anadzamuvomereza neneli ameneyo atayima pomwe apo pa phiri, kuti adzatsimikizire kuti izo zinali pamene iye anadzatenga manja ake ndi kuchita mitundu yonse ya zozizwitsa ndi zinthu. Oh, iwo anali nawo tsanzira. Oh, ndithudi, kunali ayambule ndi yane. Anayima akuyang'anira, anachita chinthu chomwecho chimene iwo ankachita. Koma anali wapa chiyambi ndi ndani? Mukuona, izo zinayambira kuti? Kodi izo zinachokera kumawu? Kodi ola lake linali limenero. Ndipo kodi numukudziwa kuti chinthu chomwecho chalonjezedwaso masiko otsiriza, monga ayane ndi ayambule anatsutsana ndi Mose, chomwechonso amuna awa adzatero amalingaliro achita iko pa choonadi, mwaona, masiko otsiriza. Ndipo adzachita chinthu chomwecho kukopera chilichonse, kumangopita mukanjira komweko, nkhumba kupita kuthope lake ndi galu kumasanzi ake. Ino achipentekoste, amene munatuluka mabungu amenewo zaka zapitazo, ndipo munawatemberera iwo, abambo anu ndi amayi, ndipo inu mwatembenuka ndi kumachita chinthu chomwecho chimene iwo ankachita, ndipo tsopano matope omwewo ndi masanzi. Mukuona, ngati izo zinaupangitsa mpingo kusanza mu mbado wa Pentecoste woyambirira, izo zipangitsa iwo kusanza izo kenanso lero. Mukuona, izo zikuyenera kutero, ngakhale izo ndi mankhusu akuyenera kuti abwere, ngayaye singakhale yokhayo. Mankhusu akuyenera kuti abwere, mwaona, chonyamulira. Tsopano, ife tikukhala mmasiku otsiriza. Penyani zinthu zimene zinalonjezedwera olali. Muone ni Mose uyu akutsimikiziridwa. Dziwani, pamene iye anafika kumeneko, ena abale ake omwe anamukira iye. Ankafuna kuti apange bungwe. Iwo anati, iwe ukuchita ngati ndiwe munthu woyera yekhayo pakati pathu. Gulu lonseli ndi loyera. Anatero Kora, Datani, tiyeni tisankhe amuna ndipo tichite china chake. Mose, iye, ine ndinamumvera chisoni iye. Iye anapita kumeneko, anati, Ambuye, anagwa pansi pa guwa, ndipo anati, Ambuye, Mulungu anati, zipatule weka kwa iwo. Izo zandikwana ine. Anangotsegula nthaka, ndipo anawameza iwo. Ndizo zonse. Mwaona, iye ankadziwa utumiki wake. Mulungu samachita ndi mabungwe, iye samachita ndi maguru, iye amachita ndi aliyense paeka paeka. Uko nkulondola, nthawi zonse, osati mmaguru, aliyense paeka paeka. Munthu mmodzi, masiku otsiriza, iye anati, ine ndayima pa khomo ndipo ndikugogoda. Ndipo ngati munthu aliyense, osati gulu lililonse, munthu aliyense akamva liwu langa, ine ndidza, ndipo akandimva ine ndidzabwera kwa iye, ndipo ndidzadya. Mwaona, ngati munthu aliyense adzamva. Zingateke bwanji, zingateke bwanji kuti microphone iyi tsopano itutse mawu anga kumeneko, pokhapo khapo ngati iyo inapangidwa kuti izitero, ine ndikhoza kufula pa bolodiro, ndi mphamvu zanga zonse, ndipo iyo singachite kalikonse, chifukwa iyi inadzodzeperatu, ndipo inapangidwa, inalengedwa kudzakhala microphone. Ndipo ngati mawu a Mulungu anali mwa inu kuyambira kukudzodzeperatu kwa Mulungu mwa inu, nkhosa zanga zimamva liwulanga, izo zimadziwa olalanga, mlendo sizinga mutsatire. Mukuona, zikuyenera kukhala zimenezo poyamba. Onse amene Atate andipatsa ine, iwo adzadza, mmodzi aliyense wa iwo. Mwaona, tsopano, iye akupitilira pa mapeto a moyo apa. Iye anangodutsa, zindikirani pamene iye anadzafika ku mapeto a msewu. Ndipo ife tikutseka tsopano chifukwa kukuyamba kuda. Maminiti 25 kuti ikwane 10. Zindikirani, tsopano. Kwathu tikatero ndiye kuti tafulumira. Pafupifupi 2 kapena filiko loko ife timayamba kunena kuti kukuyamba kuda pang'ono. Mukuona? Koma tsopano ine ndalalikira mausiku ochuluka, utali wa usiku onse. Paulo analalikira uthenga omwewu mu tsiku lake, ndipo mnyamata anagwa kuchokera pa khoma, ndipo anadzipha yekha. Ndipo Paulo ndikudzodza komweko ndi uthenga omwewo anadzayika thupi lake pa iye, iye anabwereranso kumoyo. Iwo anali nacho chidwi, mpingo unali ukupangidwa, china chake chinali chikuchitika, zindikirani, zimene zinachitika apa. Mose, pamene iye anafika kumeneko, mwamuna mwinichu mauyu, pamene iye anabwera kumeneko, kapena mnyamata olamulira amene ife timamukamba, zipembedzo zonse, ndipo anali wa mpingo ndi chilichonse, wabwino wopunzira, mwamuna wa malonda wabwino ndi chilichonse. Pamene iye anadzafika kumapeto amsewu, iye anayamba kufula, panalibe paliponse potapo ndepo. Utsogoleri wake uli kuti, iye anali atatsogoleredwa ndi mpingo wake umene uli wakufa, iye anali atatsogoleredwa ndi dziko lakufa, ndipo panalibepo kanthu kwa iye koti apondepo koma chimene dziko linali litamukonzera iye, Gehena. Koma apa pakubwera Mose, wantchito wokhulupirika amene anachiyesa chitonzo cha Khristu chuma chachikulu kuposa chuma chonse cha Igupto. Iye anafika kumapeto amsewu, pambo okalamba usinkhu wa zaka 120 zakubadwa. Anayenda kupita papiri. Ndipo iye ankadziwa kuti imfa inali patsogolo pake. Ndipo iye anayang'ana chakudziko lolonjezedwa. Ndipo iye anayang'ana atakhala pamenepo pambali yake, pamenepo panali mtsogoleri wake, Thanthwe. Iye anadzaponda pa Thanthwelo. Ndipo angelo a Mulungu anadzamutengera iye ku ulemerero, ulemerero wa Mulungu, kupita mzifuwa za Mulungu. Chifukwa chiyani, patapita zaka 800 mtsogolo, iye anali akutsogoleredwabe ndi mtsogoleri wake. ife tikudzamupeza iye papiri lachiwaritsiro ataima pamenepo ali ndi Eliya akuyankhulana ndi Yesu iye asanapite pa mtanda zaka 800 atafa mmodzi yemwe iye anachiyesa chitonzo cha utumiki wake chuma chachikulu kuposa kuthuka konse kwa mdziko ndi ndalama za mdziko mtsogoleri wake anali akumutsogolerabe iye. Oh my, iye anatsogoleredwa mtsogoleri wake, iye anatsogolera kudutsa imfa mitunzi ya imfa, iye anatsogoleredwa mpaka kumanda ma 100 azaka mtsogolo pamenepo iye anadzaimanso chifukwa kwa unyamata wake iye anali atasankha utsogoleri wa mzimu woyera. Dzina lake lidzakhala lalikulu pamene padzakhala kulibeko Igupto kapena chuma, pamene mapiramidi adzakhala fumbi, ndipo pamene Igupto sadzakhalanso Igupto, Mose adzakhala wachisa vundi pakati pa anthu chifukwa iye anavomereza utsogoleri wa Khristu mmalo mopita njira imene mpingo wake unkapita. Pali ena amene anachita chinthu chomwecho, tayang'anani pa Enoch, iye anayenda ndi Mulungu kwa zaka 500 ndipo atatero iye anakhala ndi umboni wakuti iye anamukondweretsa Mulungu. Mulungu anali atatsimikizira izo ndipo anati palibe chifukwa choti iwe ufe ungobwera kwathu madzulo ano, ndipo iye anakwera mmwamba. Ndipo Eliya adatha kuwaza zira akazodula tsitsi ndi chilichonse monga iye anachitira mutsiku lake Ayezebeli ali ndi penti payo izo zitamukwana iye, ndipo iye adachita zonse zimene iye akanakha kuchita ndi ansembe onse awo akumuseleula iye ndi chine chilichonse. Iye anayenda kupita ku mtsinje tsiku lina, ndipo basi kutsidya lina la mtsinje kunali akavalo atamangidwa pathengo pamenepo, galeta wa moto ndi akavalo a moto. Iye anakwera pomwepo ndipo anaponyera mwinjiro wake kwa mneneri wotsatira woti abwere pambuyo pake, ndipo anakwera kupita kumwamba. Iye anavomereza utsogoleri wa moyo wa muyaya chifukwa anali Khristu amene anali mwa Eliya. Oh, inde bwana, icho chinali chiyani? Unditsate ine. Tsopano inu mukuyenera kusankha mtsogoleri wanu, inu mukuyenera kumusankha iye anzanga. Muyang'ane mugalasi loyang'anira la Mulungu Baibulo, ndipo muone pamene inu muli usiku uno. Nkhani yaing'ono, mwana wang'ono nthawi ina ankakhala uko kumudzi, iye anali asanaonepo kalilole, ndipo iye anadzabwera mu mzinda kuti adzawaone achemwali amayi ake, ndipo iwo anali ndi nyumba, ndipo nyumba zachikale zinkakhala ndi kalilole pa chitseko. Ine sindikudziwa ngati inu mukukumbukira zimenezo kapenayi, koma mnyamata wa mng'ono uyu iye anali asanaonepo kalilole, chotero iye akusewera kuzungulira mnyumbamo, ndipo iye anadzayang'ana mu iye anadzayang'ana pa mnyamata wa mng'ono uyo, ndipo iye anadzabaibitsa, ndipo mnyamata wa mng'ono uyo anabaibitsa, ndipo iye anakoka khutu lake, ndipo mnyamata wa mng'onoyo anakoka khutu lake, ndipo kumapitilira monga choncho. Iye anapitilira kumayenda moyandikira, ndipo iye anadzapotoloka ndipo anati, amayi, uyo ndi ine, uyo ndi ine. Kodi inu mukuoneka ngati chiyani? Kodi inu mukutsatira chiyani? Kodi ife tachita chiyani? Inu mukuyenera musankhe mtsogoleri wanu, musankhe lero. Inu musankhe moyo kapena imfa. Kusankha kwanu kutsimikizira kokafikira kwanu kwa muyaya, chimene inu mungasankhe. Kumbukirani, Yesu anati, nditsate ine. Ndipo inu mukuitanidwa usiku uno kuti muchite chomwecho. Ndipo kumutsatira iye kumoyo wa muyaya, inu mukuyenera mubwere mmene iye akufunira, uko nkulondola mawu, osati pa chikhulupiriro, osati pa ganizo la anthu, osati pa chimene munthu aliyense akuganiza za iwo, koma pa chimene Mulungu ananena za iwo. Inu mukuti chabwino mbale Branham, ine ndikumudziwa mkazi wabwino basi mmene iye angakhalire, iye amachita izi, ine ndikumudziwa mwamuna amene anadutsa muizi, ine ndilibe nazo ntchito zimene iwo anachita. Mawu a Mulungu, iye anati, mulole mawu a munthu aliyense akhale abodza ndipo anga akhale choonadi. Inu mukuyenera kubwera mmene iye akufunira, kubwera pa ndondomeko zake mawu. Inu simungabwere podzera kachikhulupiriro, inu simungabwere podzera chipembedzo, inu simungathe kuwasakaniza iwo monga chomwecho. Pali chinthu chimodzi chokha chimene inu mungachite, muwalandire iwo monga momwe iye akufunira, kuti inu mukulolera kuti mufe kwa inu eni ndi malingaliro anu onse ndi kumutsatira iye. Mutaye zinthu zonse za mdziko ndipo munditsate ine. Ine ndikudziwa kuti zimenezo ndizo khwima uthenga wodula mbali, koma ine sindinabwere kuno kuti ndidzawasankhire uthenga anthu kudzangowapangitsa iwo kuti ayimbe, afule, akuwe. Ine ndakhalapo mmisonkhano ya chikunja kumene iwo amachita chinthu chomwecho. Ine ndimakhala ndi chidwi ndi moyo wanu. Ndine wantchito wa Mulungu amene ndikuyenera kuti ndidzakayankhe kwa Mulungu tsiku lina, ndipo utumiki umene Ambuye andipatsa ine wadzitsimikizira wokha masauzande anthawi pamaso pano. Kumbukirani, Yesu anati, unditsate ine, unditsate ine. Tayani zimene inu muli nazo, ndipo munditsate ine. Ndipo ndiyo njira yokayo, yokalira ndi moyo wa muyaya. Ndiwo mankhwala okhawo amene iye anamupatsa munthu uyu. Anali mankhwala okhawo amene iye anamupatsa mwamuna wa zamalonda uyu. Ndiwo mankhwala okhawo amene iye akupereka kwa munthu aliyense. Kusankha kwake, iye amapanga chigamulo chake, izo zimakhala zangwiro nthawi zonse. Ndipo ife tikuyenera kumutsatira iye, ndiyo njira yokhayo yokhalira nawo moyo wa muyaya. Totero utsogoleri wa Mulungu ndi kutsatira mawu otsimikiziridwa a ola mwa mzimu woyera. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ine ndikufunsani inu funso. Ndipo ine ndikufuna inu mukhale oona mtima kwenikweni. Ine ndikufuna mulongoyo azindiyimbira ine iyi. Ine ndikumva mpulumutsi wanga akuitana. Ine ndikudziwa kuti ndikuitanira kukuguwa kwa nthawi yachikale. Ndipo mbale mlongo pamene ife tikuona kungoona zimene zikuchitika lero, tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa tangoganizani kwa miniti. Taonani zimene zikuchitika. Kodi inu munawerenga newspaper la sabata yatha chimene bambo uja mu England ananena kuti kupachikidwa kwa Yesu Kristu kunangokhala kwa bodza basi. Izo zinali zongokonzedwa pakati pa Pilato ndi iye. Kodi inu munaona chimene wafiloje wachimeleka uyu wanena? Iye ananena kuti Yesu anangoyikidwa kuti agone pa udzu wa mandrake. Ambira inu afiyoloje mukudziwa kumbuyo uko mu Genesis pamene ankakamba za udzu wa mandrake. Iwo umakugoneza iwe tulo ngati kuti wafa. Mtima wako suma gunda nkomwe kwa masiku awiri kapena atatu panthawi. Ndipo pamene iwo anamupata iye vinyo sasa ndi ndulu, iwo anati zimenezo zinali udzu wa mandrake. Ndipo iwo anakamuika iye uko mmanda, ndipo iye anagona mmenemo kwa masiku atatu. Ndipo ndithudi pamene iwo anapita kumeneko, iwo anakamupeza iye akuyendaenda. Kodi inu mungalingalire zimenezo? Afiyoloje, maseminare, odzipangitsa kukhulupirira. Ndiye zingateke bwanji mdziko, kuyamba ndi kuyamba, Baibulo linati iye anazikana izo. Pamene iwo anadzamuika vinyo sasa ndi ndulu mkamwa mwake. Ndipo chinthu china, ngati izo zinali chomwecho, ndiye nchifukwa chano opuzira aja, amene anadzabwera ndi kudzamuba iye, nchifukwa chiyani iwo anadzapeleka mioyo yao mukumufera iye. Ndipo anagwa anadziwerengera okha kuti ndi osayenera nkomwe kufa monga mmene iye anafera. Anawatembenuza iwo chadodolido ndi chambali pa mitanda ndi zinthu. Ndipo ngati iwo anali ankadziwa kuti iye anali wachinyengo, ndipo iwo yeni kukhala achinyengo, iwo akanapereka bwanji moyo wawo chifukwa cha iye monga chomwecho. Oh, inu mwaona ndi tsiku la luntha lino limene ife tili mkukhalamo. Maphunziro, chitukuko, ndikachitidwe kama kono katsikuli, zonsezo ndi zambierekezi. Chitukuko ndi changelekezi, inde bwana. Baibulo linanena kuti ndi choncho. Chitukuko ichi chili ndi imfa. Kodi ife tidzakakhala ndi chitukuko ngati ichi mudziko linalo? Ayi bwana. Ife tidzakakhala ndi chitukuko cha mtundu wina. Maphunziro, zinthu zonse izi, izo ndi za mjerekezi. Sayansi, ikupotoza zinthu za chilengedwe, kumapanga china chakenso. Taonani zimene iwo achita kwa inu tsopano. Pamene Madonna achichepele, Reader's Digest inati, itatha sabata, mwezi usanafike wapitawo, ine ndikukhulupirira izo zinali. Reader's Digest inanena kuti, anyamata ndi atsikana akudutsa usinkhu wa pakati, akazi nkusinthika kwa thupi pakati pa usinkhu wa zaka 20 ndi 25 za kubadwa. Mbado mmodzi onjezera, iwo sadzakhala kanthu koma. Izo zidzakhala zooneka moyipa, mukona, chimene zolengedwa ziti zidzakhale, zofewetsedwa, zathope. Tayang'anani pa mzimu, taonani mmene mzimu mu mpingo wakhalira wa hybrid. Kukwatitsidwa kwa dziko. Oh, ndi ola bwanji. Thawani ana. Thawani. Thawirani kumtanda. Bwerani kwa Kristu, muloleni iye azikutsogolerani inu. Pamene ife taweramitsa mitu yathu, maso athu atatsekedwa, ndipo chonde muweramitse mtima wanu. Nthawi yomweyo, inu mutero, ine ndikufuna kuti ndikufuse ninu funso. Kodi inu mumadziyang'ana nokha kwenikweni kwa Mulungu? Ndipo kodi inu mukumverera kuti inu simuli pamene inu mukuyenera kukhala pa ola lino? Chifukwa mkwatula ukhoza kubwera nthawi iliyonse. Maona, iwo ukubwera. Padzangokhala ngati neno ilo limene ine ndinapanga mphindi yapitayo lililoona, padzangokhala anthu 500 okha mu mkwatulo amene ali moyo, iwo adzasinthika. Bwanji, kutenga aji Kristu onse pamoji, akatolika ndi onse, alipo antu 500 milioni oka, maona, odzine ne lachi Kristu. Ndipo mmoji mwa milioni, adzakala antu 500, pali antu ambili amene ama soa tzikuli onse, kukusa mdzikoli, amene ife sitingate kuwawe lengera nkomwe. Mwaona, iwo udzabwera, ndipo inu simudzadziwa nkomwe izo. Antu adzakala kumapitikira abe kulalikira. Ndikumati, mwaona, ndipo izo zonse zidzakala zitadutsa. Monga Yesu ananena, iwo anati, opunzira anati, nchifukwa chiani mukuti alembi, mukuti Eliya akuyenera kubwera hapo yamba. Iye anati, iye anabwera kale, ndipo inu simunamudziwe iye, koma iwo anamuchita iye chimene iwo ananena kuti iwo akanadzachita. Inu mukudziwa kuti sizili bwino ndi Mulungu. Ndipo inu mukufuna kuti mukumbukiridwe kwa Mulungu kuti Mulungu awike mtima wanu uziyanjana ndi Mulungu. Mungatero mochichepetsa tsopano, mumpindi yomwe ino yakachetechete, mungakweze manja anu. Ine sindikusamala yemwe inu muli. Inu mungachite izo, inu itini, ine ndikwezera manja anga kwa Mulungu. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni. Kodi inu mukuyangana mukalilole, ine ndikukufusani inu mudzina la Kristu. Kodi inu mukuyangana mukalilole wa Mulungu.
Oh, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, went about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen. Ine ndikufuna kuti ndikufuse ni chintu chimodzi. Ndiyangati muno amene ali achi Pentecoste. Kwezani dzanja lanu amene muli achi Pentecoste. Pafupifupi aliyense wa inu. Tsopano, ndiyangati muno amene akuti ndi Akristu. Kwezani manjanu paliponse pamene inu muli. Amene mukudzine nela kuti ndi Akristu. Kodi inu mukudziwa kuti Bible linayankhula za izi? Kuti izi zidzachitika? Ngakhale izi zinachitika muchipangano chakale pamene iwo anali kudabwa chimene iwo akanati achite. Mene iwo akanadzathawira kukuzingidwa kumene kunali kubwera. Mzimu unadzagwa pa munthu ndipo iye analosera ndipo anawawuza iwo kumene akanati akakumane ndi mdani. Ndi mmene choti akamugonjetsere mdaniyo. Zimenezo zinali chipangano chakale chimodzi-modzi ngati chatsopano. Tsopano, wina wake akhoza kunena kuti mwamuna ameneyo, oh, zimenezo sizinali choncho. Koma nanga bwanji ngati izo zili chomwecho. Inu mukuti, oh, ine ndinazimvapo izo mbuyomu. Koma nanga bwanji ngati izi zili chomwecho. Inu mwaona, zimenezo zikutsimikizira ndiye kuti muno muli ambiri amena kusowa kusinthika kwa ntima ngati umeneyo uli mzimu woyera kuyankhula. Pali zinthu zimene zikuyenera kuti zichitidwe. Chotero tsopano izo zili ndi inu.
Monga ine ndiri wopa Jobempa koma kuti magazian anakete dwera ine ndipo kuti inu mumaitana
ndichimene iye anakuchulirani inu nthawi imeneyo
kwa inu o mwana wankhosa wa Mulungu
ine ndidzachotsa mtima wa makani umenewo ndipo ndidzayika mu mtima watsopano mmenemo umene udzadzipereka kwa ine mukuona
ndikubwera monga ine ndilili inu mudzandilandire
kodi inu mupanga chisankho chanu usiku uno inu mukhoza kupanga chimene inu mukuchifuna
kuyeretsa
inu mukuti ine ndinazimvapo izo kale koma ikhoza kukhala nthawi yanu yomaliza kuti mumve izo
chifukwa lonjezo lanu ine ndikulikhulupirira
kuyitanira kuguwa kwa chikale izo zinatha lero koma mulungu akuyendabe mwa izo kodi inu simukumverera iwo ukuyenda pa inu mpingo
ine ndikubwera
Oh, taganizani, lero, mitima ikusanduka ya miyala, ikudzadzidwa ndi dziko, yosa yanjanitsika, mamembala ampingo, ofunda, monga mnyamata mwinichuma uja. Ndipo sakudziwa kuti mzimu woyera ukuyima, ukugogoda pakhomo mumbado wala Laodikaya uno. Iye amene adzamva liwu langa, mau, natsegula mtima wake, ine ndidzabwera kwa iye, ndipo ndidzadya ndi iye. Ndipo mzimu poyankhula kudzera mwa mʼbale uyu maminiti pang'ono apitawo unati ine ndidzachotsa mtima wa mwala uwo mwa inu ndipo ndidzakupatsani inu mtima wa mnofu wachikondi kwa mulungu onani mmene izo zafikira tsopano basi zangokhala kutengeka kwa luntha mukuona osati mtima wofewa wodzadza ndi chikondi ndi kukoma kwa Khristu Kodi inu simukufuna mtima wa mtundu umenewo. Inu mudzakumana naye chotani Khristu ndi kumvetsa kwa luntha kwa iye. Inu mukuyenera kuti muvomereze moyo wa muyaya.
Anaketsedwa.
Kukonzekera kunapangidwa kudzera mmagazi.
Ndipo kuti inu mukuitani.
Kodi iye anachita chiyani anaketsa magazi ake ndipo tsopano akukuitanani inu bwerani
kwa inu o mwana wankhosa wa Mulungu ine ndikubwera
tiyeni mkristu aliyense tingokweza manja athu mwakachetechete tsopano ndikupemphera
o Mulungu
Chonde ambuye, ligwire ni tsiku ili limene ife tikukhalamo. Oh, izo ndizolimba kwambiri Atate. Satana wangochita zochuluka kwambiri kwa anthu. Mitima yao ya sanduka ya miyala. Mzimu wanu wayankhula momveka. Mawu anu akubwera patsogolo, akutsimikizira. Koma chochitika chachikale, chobadwa mwatsopano, iwo ali, izo zabwera mukumvetsa kwa luntha kwa chipembedzo. Nyimbo zochuluka, kufula kochuluka, ndi kumango pitirira kochuluka, koma kweni mtima umene wa mnofu, mzimu uja, moyo, wa muyaya uja, iwo ndithudi wakhala wachilendo kwa mpingo.
Mulungu,
izo zimaswa mtima wanga omwe, ndipo ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo chanu, izo zimandipangitsa ine kumvelera moipa kwambiri Atate, uona mpingo umene inu muna ufera, mpingo umene inu mukuyesera kuti muwombole. Ine ndikuganiza za masompenya amene inu mwawapereka kumene ampingo uja wa United States ndi wa maiko ena. Ndipo izo zinali wodzivula wooneka moipa bwanji wa Gwedemula. Koma kwina kwake panjirayo ine ndinamuona wina akubwera. Wodalitsika. Ine ndikupemphera Atate kuti ngati wina wa iwo pano usiku uno amene anadzodzedweratu kumoyo kapena akufuna kuulandira iwo kuti ili likhala ola limene iwo ati achite izo perekani izi Ambuye muswe mtima wa mwalawo tsopano mtima wakale wa mdziko ndipo ngati iwo akufuna mtendere iwo akufuna china chake chimene chimakutitsa china chake chimene chimapereka chitsimikiziro mulole iwo avomereze utsogoleri wa Khristu usiku uno kuti watsogolere iwo ku mtendele wadutsa kumvetse tsakonse chimwe mwe chosaneneka ndicho dzadza ndi ulemerero kapena ngakhale china chake chimene imfa payo kasinga chivulaze perekani izi atate tsopano ndi manja athu ali mwamba ine ndikudabwa ngati ndiangati mnyumba muno tsopano amene angati ine ndiyimirira tsopano ine sindikusamala amene wakhala pambali pano iye ndi mulungu akuyankhula ndi inu ndipo inu mukufunitsitsa kuti mukhale mkhristu weniweni mukuona chilichonse chi pokhapokha ngati chimenecho chili kutsanzira oh ine bora ndingopita kunja ndikukakhala mdziko ine ndikukhulupirira kuti inu mungatero nanunso tsopano mungodzifufuza nokha ndi mawu ndi uthenga mufufuze chimene mkhristu weniweni akuyenera kukhala wosaoneka bwino wachikondi wosati mmodzi wa chikhristu chamagono ichi bwanji icho ndi chofewa chomasuka chakufa mwatheka chovunda chosakanizidwa mwaona icho si chikhristu chenicheni amakhala muli monse ndipo mkukhala wampingo kodi inu simukufuna chiyanjano chokoma icho ndi khristu mzimu woyera kuti ndinu kumvera kwa mtima wanu womwe kumawu kusunthira mpaka kwa khristu ngati inu mukufuna zimenezo ndipo mukukhumba kuti mulungu aone mayimidwe anu usiku uno pompano mugulu ili la anthu ngati inu mungachite izo inu mukuti kodi zimenezo zitanthauza chilichonse mʼbale Branham oh inde ndithudi izo zimatero ngati inu mundichitira ine manyazi pamaso pa anthu ine ndidzakuchitirani inu manyazi pamaso pa atate anga ndi angelo oyera koma iye amene adzandivomereza ine ndi kudzayima ndi ine mʼdziko lino ine ndidzamuyimirira iye mu dziko limenelo ine ndidzamuvomereza iye pamaso pa atate anga tsopano silibe kanthu kuti ndinu ndani mkazi mwamuna mnyamata mtsikana yense yemwe inu muli mkhristu kapena osati mkhristu mtumiki dikoni chilichonse chimene inu muli ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse kwa kamphindi chabe ndi kuchita zochuluka izi usiku uno kungomulola mulungu kuti adziwe kuti ndinu woona mtima mulungu tsopano onani ndine wa pentekoste inu mukuti ndine ichi kapena chilichonse chimene inu muli ine ndimadzinenera kuti ndimavina mu mzimu koma mʼbale Branham ine ndimaganiza kuti bola ngati ife tinali ndi izo ife tinali nawo iwo inu mulibe ngati inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wa mulungu inu mumvera mawu anga mukuona ndicho chinyengo mu tsiku lino kodi baibulo silinati izo zidzakhala zofanana kwambiri mpaka izo zikanadzanyenga osankhidwa ngati nkotheka osankhidwawo kutsikira mpaka kusolo koma ngati inu munavina mu mzimu mukadali nazobe zinthu za mdziko pali china chake cholakwika ngati inu mumayankhula mmalilime paulo anati ine ndikhoza kuyankhula mmalilime a munthu ndi angelo ndipo komabe osapulumutsidwa nkomwe mitundu iwiri yonse mwaona ine ndikhoza kuchita kutengeka konse ine ndikhoza kukhala ndi chikhulupiro ine ndikhoza kulalikira uthenga ine ndikhoza kupereka katundu wanga yense kuti ndidyetse osauka ine ndikhoza kutengera mawu kupita nawo ku minda yakotumikira kudutsa ndipo komabe ndine chabe kukuona ndi chamkati mwachamkati mʼbale chimene mzimu wanu umasweka pamene inu mumwalira iwo umachokapo koma solo yanu imakhalapobe mukuona tsopano ziyang'ane linokha kodi inu ndinu mkhristu weniweni wa baibulo wodzadza ndi chikondi cha mulungu inu mukukumbukira baibulo linati mʼmasiku otsiriza pamene nthawi idzachitika iye anati mngelo wolembera anadutsa mʼmipingo anadutsa mʼmizinda ndipo anawasindikiza okhawo amene ankausa moyo ndi kulira chifukwa cha choyipa chimene chimachitidwa mu mzindawo mkulondola uko Ezekieli 9 ife tikudziwa kuti icho ndi choonadi mngelo wolembera anapita ndipo anakayika chilemba pa mitu yawo chipumi anawasindikiza iwo iwo amene ankausa moyo ndi kulira zitatha zimenezo kunabwera angelo akupha kuchokera ngodya zinayi za dziko lapansi amene akubwera molunjika ife tikuziona izo zikubwera nkhondo zikubwera zimene ziti zidzaphe dziko lapansi lonse panalibepo kanthu kamene iwo sakanakakhudza koma iwo amene anali ndi chilemba tsopano muonetsetse kodi mtima wanu umakhudzika kwambiri ndi wochimwa ndi mmene mpingo ndi anthu akuchitira mpaka inu mukhoza kuusa moyo ndi kulira chifukwa cha izo usana ndi usiku ngati si choncho ine ndikudabwa limenelo ndilemba kodi inu mungayime ndikuti wokondedwa mulungu ine sindikuyima chifukwa mʼbale Branham wanena chomwecho koma ine ndamva mawu ake akunena zimenezo ndipo ine ndichita izi kwa inu ambuye ine ndayima ine ndikusowa ambuye kodi inu mungapereke chosowa changa usiku uno pano pa malo ano ine ndayima mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu ine ndikusowa ine ndikufuna kuti inu mundichitire ine chifundo Mulungu akudalitse nini. Ine ndikufuna kukhala mkhristu amene tsopano kumbukirani, munthu amene waima pafupi ndi inu ndi chinthu chomwecho chimene inu muli. Ine ndikufuna kuti inu mufikire ndipo mukagwire dzanja lawo ndi kuti mbale Mulungu mundipempherere ine tsopano. Ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine. Ine mungonena izo ndikuona mtima konse kwa Chikhristu. Mundipempherere ine. Ine ndikufuna kukhala pa ubale ndi Mulungu. Inu mundipempherere ine. Ine ndipemphera kuti Mulungu akupatseni inu mwayiwo. Ine ndikudziwa kuti ife sitikhala kuno nthawi yayitali. Inu mwaona zimenezo. Ife tili kumapeto a nthawi. Onse amene akukhulupirira zimenezo nenani amen. Ndife palibepo chimene chatsalira. Chilichonse chapita. Mipingo ikupita ku bungwe la zipembedzo. Dziko ilo, onani apa. Kodi inu mukudziwa chimene Ambuye amanena za Los Angeles ndi malo awa kuno? Iye wapita. Inu mukukumbukira zimene ine ndinakuwuzani inu. Pafupifupi zaka ziwiri zapitazo, mmene chivomezi chimene chochiti chidzabwerere mu Canada kuno, Alaska. Ine ndikukuwuzaninso inu kuti Hollywood ndi Los Angeles akutsetselekera munya. California, iwe wathedwa. Osati California yeka, koma iwe, dziko la pansi, iwe wathedwa. Mpingo, pokhapokha iwe utayanjana ndi Mulungu, iwe wathedwa. Pakuti utero mzimu woyera. Kodi inu munayamba mwandimvapo ine ndikugwiritsa ntchito dzina limenelo pokhapokha ngati izo zviti zichitike, ndikufuseni inu. Inu mwandidziwa ine kwa zaka 20. Kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye koma chimene chinakwaniritsidwa, ngati chilichonse chimene ine ndinakuwuzanipo inu chingachitike, chinachitika, nenani amen. Mukuona? Ine ndikukuwuzani inu. Tsopano ndi olalo. Bola inu mukuyenera kuti muzikonzekera tonse aife. Tsopano, tiyeni aliyense tipemphererane wina ndi mzake. Wokondedwa Mulungu, pamene ife tayima pano usiku uno, anthu akufa, nkhope zathu zatembenukira ku nthaka, ku fumbi. Ife basi, inu mwatipatsa ife ulaliki wocheka uwu Ambuye. Ife taona chitsanzo cha amuna awiri. Mmodzi wa iwo kukhala munthu wachipembedzo amapita ku chalichi koma anakana utsogoleri wa moyo wa muyaya. Ndipo winayo anakana kutchuka kwa dziko ndipo anapotolokera ku moyo wa muyaya. Ndipo ife tikuona zikhalidwe ziwiri zawo zonse usiku uno, mogwirizana ndi Baibulo. Munthu wachumayo ali mu mazunzo ndipo Mose ali mu ulemerero. Atate, ife tikufuna kukhala monga Mose. Ife tikufuna kuti tidzitsogozedwa ndi mwana wanu woyera Yesu Kristu ku moyo wa muyaya. Pelekani iwo ku mitima yathu usiku uno Ambuye. Dulani ipo mtima wa mwala wakaleo, muike mwa ife mtima wa tsopano, mtima wa mnofu, mtima umene inu mukoza kuyankhulana nao ndi kuchita nao, ndipo ife sitikhalawo dzikweza ndi osiyana. Mulole mzimu woyera usatichokere Ambuye, mulole iwo ubwere ndi kudzawadzodza anthu awa, muyankhule ndi iwo, mudulepo zikhumbo zawo za mwala, ndipo muikemo chifuniro cha Mulungu. Mumupulumutsa aliyense Atate, tipatseni ife za chikondi chanu. Tifikitseni ife pamalo Ambuye amene ife tidzachoke ku zonse gawo lotengeka kupita ku gawo lenileni lokhazikika la kumvelera, gawo la kumvelera kwa mtima, kuuya kwa mzimu, chuma cha Mulungu, ufumu wa mzimu mmitima yathu. Perekani izi o mtsogoleri wa mkulu, mzimu woyera wa ukulu, inu musanapange kunyamuka kwanu kupita mlengalenga ndi mpingo wanu. O Mulungu, mundilole ine ndidzapite Ambuye, musadzandisiye ine Mbuyo Yesu, mundilole ine ndidzapite ndi inu Atate. Ine sindikufuna kuti ndidzatsalire kuno pa dziko la pansi ili kuti ndizidzaonerera zisautso izi zikubwera. Ine sindikufuna kuti ndidzatsalire kuno mu misala iyi. Ine sindikufuna kuti ndidzakale kuno pamene maonekedwe opsa anthu akuchita misala. Sara, ife tikumuona munthu akuyesesa kuti adzichita ngati zirombo ndi kumaoneka ngati zirombo, ndi akazi kumayesesa kuti adzioneka ngati zinyama ndi mapenti pa nkhope zawo. Podziwa kuti zinthu izi zinaneneredwa kuti zidzachitika, kuti chinthucho chidzatero, iwo adzachita misala kwambiri mpaka kudzabwera dzombe latsitsi ngati akazi, kumadza wazunza akazi, ndi mano ngati mikango ndi zinthu zimene inu mwanena, kachitidwe ka misala ka anthu kadzapita kwa thunthu. Ife tikuziona izo zikuchitika tsopano Ambuye, tithandizeni ife, tibwezeretseni ife kumalingaliro abwino a Yesu Kristu Ambuye wathu. O mtsogoleri wamkulu wa moyo wa muyaya, ife tikuvomereza lonjezo lanu usiku uno Atate. Ine ndikuwachonderera anthu awa, Ine ndikuchonderera mmodzi aliyense wayo mudzina la Yesu Kristu Ambuye. Ine ndikupemphera kuti Kristu mwana wa Mulungu abwere mmitima ya aliyense wa ife Ambuye. Ndipo adzati umbe ife ndi kutipanga ife kukhala zolengedwa zatsopano mwa Yesu Kristu. Perekani izi Ambuye Mulungu. Ife timakukondani inu. Ndipo ife tikufuna makhalidwe athu, kusintha kwathu kuti kubwere mwa ife, kuti ife tikhoze kukhala ana anu. Kumamvelera mzimu wanu ukuyendayenda mmitima mwathu Ambuye. Ukutikonda ife ndi kutibweretsa ife kukuzindikira kwa mbado wa misala uno umene ife tili mkukhalamo. Perekani izi Mulungu. Pamene ife tikuona atsikana kuti akodwa mu zingwe za mdyerekezi, anyamata, amalingaliro opotozedwa, ana, ozelezeka ndi mankhwala ozunguza ubongo, osuta ndudu, kumwa, makhalidwe oyipa, ideni wa Satana. Mulungu, izo zinakutengerani inu zaka 6,000 monga mwa Baibulo kuti mumange ideni. Ndipo inu munamuyikamo mwana wanu ndi mkazi wake mmenemo, mkwatibwi wake, kuti azilamulira iye. Ndipo Satana anadzabwerapo ndipo anadzapotoza izo. Iye wakhala ndi zaka 6,000 ndipo iye wamanga ideni wake wake waluntha kudzera mu sayansi ndi maphunziro ndi zotchedwa nzeru. Ndipo iye wamanga kupita kuchionongeko cha imfa. Oh Mulungu, titengereni ife kuti tibwerere ku Edeni. Ambuye, kumene kulibeko imfa, kumene kulibeko chisoni. Perekani izi Ambuye, ife tikuima modzichepetsa kudikirira Adamu wachiwiri kuti adzere mkwatibwi wake. Tipangeni ife tikhale gawo la iye Atate. Ife tikupemphera mu dzina la Yesu. Amen. Kodi inu mukukonda Mulungu? Kodi inu mukukonza kumvelera? Kodi inu mukuzindikira chimene ine ndikuyesetsa kuti ndikuuzeni? Ngati inu mukukonza kumvetsa, mungokweza manja anu ndikuti ine ndikumvetsa chimene inu mukuyesera kuti munene. Kodi inu mukutha kuona misala ya mbado uno? Taonani momwe izo zapitira. Palibe pongakhale kuganiza pakati pa anthu nkomwe. Izo zapita, ali kuti athu, ngakhale atsogoleri. Tamuonani president wathu, ngati wakufuna chikominisi, asiye niwo akhale nacho icho. Chilichonse chimene anthu wakufuna, asiye niwo akhale nacho. Ali kuti Patrick Henry wathu, George Washington wathu, ali kuti atsogoleri athu amene akhoza kuyima pa mfundo. Ife tilibenso iwo pano. Tili kuti mipingo yathu, atumiki athu, akumango walowetsamo anthu mongo yembekezera kapena kulowa kudzajoina mpingo ndi kudzachita ichi kapena kukhala ndi zogirigisha pang'ono kapena china chake. Ali kuti amuna aja Mulungu, aneneli awo amene amayima ndi kukana kuononga, kukana zinthu zonse za mdziko. Ali kuti amuna alunthaja. Ali kuti iwo. Iwo ndi olekelera kwambiri, ndipo chifukwa cha kumvetsa kwa luntha ndi zinthu mpaka iwo kulibeko kuno nkomwe. Oh Mulungu, tichitireni ife chifundo. Maonekedwe opsa awa amene akubwera pa dziko lapansi, inu mukhoza kuona momwe anthu akuyendera mmenemo. Iyo ndi misala, koma pamene chinthu chimenecho chizidzakantha, mpingo udzakhala utapita. Mulungu, tilole nife tidzakhale kumeneko, ndilobe mphero langa kwa munthu wa uzimu amene ali mnyumba muno usiku uno, Kristu wankulu amene akadali naobe moyo wa muyaya. Ine ndikukupemphani inu, Kristu, pamene ine ndili pano ndi maso anga otseguka, ndikuyang'ana pa mpingo umene inu munawombola ndi magazi anu. Mulungu, musalole kuti mmodzi wa ife atayike. Ife tikufuna kukhala pa ubale ndi inu. Totero tiyeletseni ife. Oh Ambuye, kukusayeruzika kwathu konse. Chotsanipo machimo athu ndi zinthu. Ife takuonani inu mukuchiritsa odwala athu. Ngakhalenso kuukitsa akufa, akubwerera kumoyo kudzera mupemphero. Ndipo ife taona zinthu zonsezi zikuchitika Atate. Tsopano tibwezeretseninso ife kumoyo mwauzimu. Tibwezeretseni ife kukuzindikira kwa moyo wa muyaya kudzera mwa Kristu Yesu. Perekani izi Atate. Ine ndikupereka zonsezi kwa inu mu dzina la Yesu Kristu.
Mpakati dzakumane, mpakati dzakumane, mpakati dzakumane pamapazi a Yesu. Mpakati dzakumane.
Yang'anani kwa iye, mulole ni iye atifewetse ife.
Ife tidzakumane, Mulungu akhale nanu mpaka tidzakumane. So,
tikweze manja athu tsopano.
Mpaka tidzakumane, mpaka tidzakumane.
Mbale salano, aliensa amena kutsatira. Ai, Mulungu akudalitseni.